Blog Talk Radio.
Natwe nk'abanyarwanda kazi twari inyungu zacu birandeba nawe birakureba twese hamwe biratureba ku nyungu z'igihugu cyacu
yego nibyo koko abari n'abategarugori nimuze muri arenisi baharanira impinduka mu Rwanda
ngiye kubasuhuza nshuti muteza amatwi raditahuka ivugira i Washington DC turi kwa gatanu ni tariki ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023 muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye mu kiganiro ngaruka cy'umweru igihe ni iki kuri munsi wa gatanu bikaba binejeje kongera kugaruka ndi kumwe namwe n'abasangirangendo dufatanya muri iki kiganiro ni Comrade R. Abdul Karimu na Comrade Epimach nta mushobora tugiye kubana mu kiganiro cyacu cy'umugoroba mbere na mbere ko twizere ko muri amahoro kuko niyo ndamukanyo yacu kuri Radita ukana mu Rwanda iyo abanyarwanda babayeho neza byatunezeza ariko nta mibereho yabo nkuko mubizi hari ikibazo cy'abavandimwe muri Malawi bakomeje gutaka barimo guhungitwa ibyo rero biratuhangayikisha muri organization yacu nkuko mbivuga buri munsi kuri Raditahuka iyo mbonye anteni ku Banyarwanda cyangwa abandi bari mu karere k'ibiyaga bigari barimo gushakisha amikoro hirya no hino mwabibonye ko n'inzego za immigration za Uganda zavuze ziti umubare w'abanyarwanda bambuka bajya muri Uganda umaze uri mwinshi cyane immigration ya borders iravuga ko umubare ukomeje kuba mwinshi w'abanyarwanda bambuka rwose ku buryo abakozi mu kubasha kubinjiza nabyo biba imbogamizi bajya guca inshuro mu bihugu by'abaturanyi kuko mu gihugu cy'u Rwanda nta mibereho ihari babayeho nabi muri mugoroba rero tugane ku ngingo eshatu turahera ku ngingo ya mbere twibaza impamvu ki Kagame asigatinya kujya mu nama za high table turahera imaze iminsi ibiri mu gihugu cy'Ubufaransa inama mukurikirana cyangwa mwasomye mu makuru yigaga ku bibazo bitandukanye ariko harimo ikintu kirebana na climate change cyangwa bigaruka ku kibazo kirebana na New Global Financing Pact ikintu kirebana nyine no gufinancinga imishinga itwara amafaranga menshi abanyafurika bari hari abenshi abenshi mushaka kuba mwakurikiye ijambo rya Perezida Cyril Ramaphosa bavuga ko ryabakoze ku mutima ariko aha twakwibaza wa mugani waye abanyafurika buri gihe baba babwira abazungu ko badashyira mu bikorwa za promete zabo kandi tuzi neza ko n'abazungu baza gukura ubutunzi bwa Afurika ku mugabane wa Afurika icyo kintu rero nabonye mu kigarukaho eske n'abazungu bate deliveringa cyangwa abanyafurika ntabwo bishoboye kugira ngo nabo babashe kwihangira iyo mirimo bafinansi ibikorwa byabo kuruta kuvuga ngo ntabwo babagiye kubeginga no gusabiriza mu bazungu turaza kubireba kuko na Emmanuel Macron uri muri afi bahutse inzira nama havugiye byinshi IMF n'abandi ba partenaires babo ubona yuko haracyari gap hagati ya Afurika na West tubaza kubigarukaho kuri iyo ngingo kwa benshi mwagiye mu byandikaho ubundi Kagame yaramenyereye kujya muri zira nama ariko ntabwo yagiye muri nama ubwo wenda yitwaje ko afite inama ya technology irimo kubera mu Rwanda ariko iya nahita nk'inama rukari nayo ntabwo yari inama ikanganye ariko hari nka perezida wa Zambia wabanje kujya muri nama kwa Kagame arangije akomeza mu Faransa muri inama tuzakugarukaho turaza kubireba rero kuri iyi ngingo kuko abenshi mwagiye mu byandikaho turaza kureba nanone Sumbirigi Kabarebe arakomeje gusura ingabo z'u Rwanda hanze y'u Rwanda twari twabikomojeho mu byumweru bibiri niba ari mu byumweru bibiri nibuka cyangwa last Friday Kabarebe yari yasuye ingabo z'u Rwanda ziri muri Republic of Central Africa uyu munsi yari muri Mozambique ababikurikirana hafi barambwira ati ariko se yaje kubera ikizi ingabo zisigaye zisurwa cyane nk'abana bari muri boarding school abana muri interna muziku n'ababyeyi bagerageza kubasura muri buri weekend ni uruhe rukundo izi ngabo zirimo guhabwa muri iyi minsi Centrafrica Mozambique Taga na Kabarebe nicyo barimo kubwira abasirikare bagaruka kuri raporo impuguke za Loni bagenzi banjye ntabwo bayivuzeho wenda baraza kuyikomozaho u Rwanda rurahakana ruti turarengana ntabwo turi muri Congo turaza kubigarukaho East Africa Region Force MONUSCO ndetse na ad hoc mechanism bagiye gusura ikigo cya Rumangabo giteganyije kuzakira ingabo za RDF 23 mbere y'uko bajyanwa muri Kindu uyu munsi rero bahasuye ubwo tuzareba mu mbere imbere icyo bazavuga kuri iyi visite bakoreye hariya nabonye ku ruhande rumwe abamotsi ba Kigali baravuga yuko M23 hejwe kujya muri iyi visite kandi nk'uko mubizi bisa nyamwi ari mu bantu batabyeye ndetse na perezida w'u Burundi nawe yarabishimangiye ko ntabwo ari ngombwa kuba RDF 23 nayo yajya gusura ikigo cya Rumangabo ariko visite yabaye rero nanone mu gihe tuvuga ngaha inama igiye guhuza imiryango itandukanye yatangiye ejo irebera hamwe n'iki kibazo cya Congo inama ya Rwanda ikubiyemo imiryango itandukanye nk'uko mubizi harimo East Africa harimo CLGR harimo SADC harimo CEAC n'imiryango igera kuri 4-5 yatangiye akazi ka travail zibanziriza inama nyine i Rwanda murangura aho uyu munsi kuwa gatanu tarikimo kugera gatatu bakomeje izo travail zirebera hamwe mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo ni byinshi ariko tubaza kunyarutsa kuko nifuza ko ikiganiro kitaza kurenza amasaha abiri kuri mugoroba reka mpere kwa Comrade Al Abdul Karim salamu aleiko ikaze mu kiganiro
alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh Comrade Serge wakoze cyane kuba wongeye gutegura ikiganiro cyacu igihe ni iki ukanadutumira mbona uri umwanya rero nsuhuze Comrade Steve uri mu buhanga bw'ibyuma usuhuze Comrade Pimache turiwe hamwe muri ikiganiro usuhuze n'abari bugikurikire bose haba abatanga ibitekerezo kuri interactive n'abazagikurikirana kirangira Serge nifatanye n'abanyarwanda bose bari mu kaga gatewe n'ubuyobozi dufite bubi cyane cyane nk'abari Malawi abari muri Congo n'abari muri Uganda tuzi ko bahungetwa n'abari mu za Tanzania Burundi hose ariko cyane cyane tunifatanye n'abari mu gihugu tuzi yuko bameze nabi ubivuze yuko barimo kugerageza kujya muri Uganda ubwo n'abajya Tanzania nabo ni benshi bajya gushaka ukuntu bahaha uko bagira uko babaho twifatanyije nabo rero cyane ubwo rero no kwifuza dutekereza yuko turi bugire ikiganiro cyiza urakoze cyane Serge
urakoze cyane Comrade Al Abdul Karim nanjye ndeza kutugira ikiganiro cyiza Comrade Epimache namushobora ikaze mu kiganiro ndumva Epimache ataraboneka ubwo muri studio baratubwira mu gihe Epimache yababonetse tumuhe ikaze Ali Abdul Karim isengesho rigufi imbere yuko twinjira ku idonido y'izo nsanganyamatsiko maze kubasomera
urakoze cyane Serge twiyoroshye ikiganiro cyacu tukihe tugishyira mu biganza by'Imana Mana Nyagasani twiyoroheje tukwereka kino kiganiro tugiye kugira tukwereka abakiyoboye tukwereka abari bukigiramo uruhare bose tukwereka n'abagikurikiye tukwereka n'abanyarwanda bazacyumva cyararangiye ariko tukwereka n'abanyarwanda aho bari hose ku isi cyane cyane abari mu gihugu cyacu Mana turagusaba yuko isengesho tugiye kugira uryakira nk'uko tubyifuza nk'uko twiyoroheje tubigusaba turabanza tugushimire cyane Mana kuba ugumije kuguma nibura utabara benshi bene wacu bari mu kaga tukanashimira uburyo uguma kuduha imbaraga zo kugira ngo tugume dukora ibyo dukwiriye kuba dukora cyane cyane turinda kugira imijinya n'amarangamutima atuma dushobora kuba twatekereza ibitekerezo bibi kuko ibitekerezo bibi akenshi bituma imigambi iba mibi turabigusaba rero kugwa uguma ubiturinda nuko tubigushimira ariko tukaguma uturinda kuba twagira ibitekerezo byaganzwa n'amarangamutima yacu tuba dufite turabigushimira cyane turagushimira ibyo uguma ugaragariza abanyarwanda ibirimo kuba mu gihugu cyabo n'akaga barimo kugenda baganamo tugushimira n'abose Mana Nyagasani abuha imbaraga kugira ngo babisobanure bamaze igihe kinini cyane ariko ubu ngubu birimo kugenda bigaragara buri umwe wese turagushimira abanyamahanga barimo kubidufashamo kugira ngo bisobanuke ariko barimo no kubigaragaza mu buryo bwo kugira ngo batabare u Rwanda ntabwo bagambiriye inabi nubwo Leta y'u Rwanda igerageza kubasebya ikabaharabika ikabahita amazina runaka ikabatuka ikabagira ibiki ariko Mana turagushimira ko baguma kugira imbaraga n'ubushake bwo kugira ngo batabare u Rwanda kuko u Rwanda ntabwo ari akarwa u Rwanda ni kimwe mu bihugu by'isi turagushimira rero yuko uguma ubigaragaza tugushimire cyane bariya abantu ba UN ba group of experts akazi bakoze ntibatinye kuko tuba tuzi ko babashyizeho imbaraga nyinshi n'igitutu cyinshi n'ubwoba bwinshi ariko bagatsinda ubwo bwoba bakavuga ukuri nk'uko ibintu bimeze twizere yuko uri byo mitima y'abari abasirikare b'abanyarwanda cyane cyane abajenerali n'abakoloneli n'abagurigedi ya geno n'abandi bose barebe yuko ibyo barimo ari ikintu kibi bitandukanye n'ikibi kuko iki ni igihe bitandukanyijemo hari amahirwe yuko batagira ibibazo n'imiryango yabo nibafatirwa ibyemezo Mana Nyagasani ntibazavuge ngo ntabwo baburiwe kandi turizera yuko benshi bumva kino kiganiro ariko benshi Mana Nyagasani nawe uri bubafashe muri aya masengesho turimo gusaba kugira ngo ubasure ubahe ubwo bwenge wenda ubinjije imiryango yabo cyangwa mu buryo bwose babinyuzamo tuzi ko ufite ububasha bwo kubikora bitandukanye n'ikibi bitandukanye no kwica abanyarwanda bitandukanye no gushaka gusahura Mana barebe yuko ibibazo biri mu Rwanda bakwitandukanya nabyo kuko nabo bakagira uruhare mu kureba yuko twabikemura tukikiza nyirabayazana n'agatsiko gakeya cyane kumva yuko kagomba gushyigikira ikibi kirimo kuba mu gihugu cyacu tukwereze kino kiganiro rero kugira ngo uduhe ububasha ubushishozi ubushobozi bwo kugira ngo ibyo tuganira byose bibe bihesha icyubahiro bihesha n'abanyarwanda icyubahiro n'abazumva kino kiganiro bose icyubahiro tukaba turi gusabye twiyoroheje amen amen urakoze cyane Serge
urakoze cyane Comrade Al Abdul Karim reka rero tujye ku ngingo ya mbere yacu y'ikiganiro cy'uyu mugoroba ubwo muri studio mumbwire ripimaki ntaboneka tumuhe ikaze ariko ntabwo twategereza gutya reka dutangire ikiganiro ndagira ngo duhere kuri iki kibazo abantu barimo kuganiraho cy'inama yaberaga mu Faransa imaze iminsi ibiri aho bamwe bavuga bati Kagame asigatinya kujya kuri high table yewe wa mugani ko bimeze kuko ubundi niwe wakunda kugaragara bivuga yuko avugira abanyafurika ajya gusabira abanyafurika murabyibuka ejo ubundi muri covid yiruka ashaka inkingo nyuma yaho mwabonye saga yarimo nyinshi zitandukanye zo gushaka uruganda ngo ruzakora inkingo hari byinshi mwagiye mwandika Edouard Ngirente rero minisitiri w'intebe w'u Rwanda niwe uhagarariye umukuru w'igihugu Kagame hariya akaba yitabirira inama ari kumwe na minisitiri wa finance ndakeka n'indagije imana hari abakuru b'ibihugu byinshi bya Afurika batandukanye barimo cyane cyane nka perezida Ramaphosa wa South Africa hakaba Macky Sall wa Senegal hakaba Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville Ali Bongo n'abandi batandukanye bari muri iriya nama ikintu kirimo kwenda umuntu yakwibaza mu mpaka bagiye bagira cyangwa bagarukaho hari iki kintu cya New Global Financing Pact baganiriyeho cyane uyu munsi kiremana no gufinansa zimwe muri za proje nini cyane banakomoje ku kintu cyitwa proje ya Congo Inga iriya Inga Dam by the way binateye impungenge kumva ukuntu Congo ariyo bagambanira cyane barangiza bati utanga amafaranga yo gufinansa iriya proje ya Inga Dam ya muri Congo ku ruhande rwa Congo Sama Lukonde niwe uhagarariye Perezida Faci Beto nawe utagiye muri iriya nama ariko kuri twe ku Rwanda n'abanyarwanda baba batwandikira mu Rwanda bati uyu mugabo ko yaramenyere high table byagenze bite what happened kubera iki noneho yitumira Ngirente ahantu kuri scene internationale ubundi yarakwiye kugaragara cyane cyane mu gihugu cy'u Bufaransa wa mucuti we Perezida Emmanuel Macron mucuti we rwose nk'uko tubizi kubera iki Kagame yasiba iriya nama eske yakwitwaza iriya nama y'i Kigali no ntabwo mbikeka bitewe n'uko na perezida wa Zambia nawe yaje mu nama y'i Kigali ahita ikomeza agenda nyuma y'iminsi ibiri ariko rero ikintu kigaragara ngaha hari pressure igaragara wenda mu muryango w'abibumbye muri conseil de securite bitewe na za accusation zikomeye kandi aba bazungu nabo bazi ariko mbere ko tubiganiraho kugira ngo ara dusisemwe kuri ingingo ya mbere reka twumve statement ya perezida wa Afurika y'Epfo perezida Ramaphosa mbere y'uko twakomeza tudevelope kuri iki gitekerezo
and we also would be agreed that there needs to be more cooperation and coordination between your development banks multilateral development banks and the private sector there needs to be coordination so that there is no fragmentation which you kept talking about but I think what is important to many of us is that there should be solid consensus on the reform of the financial architecture of the world because without that reform the dreams and the objectives that we have to address our challenges will not be realized. You know, recently, seven African countries decided to go and put a call for peace to Ukraine and to Russia. And we raised a number of issues. Zambia was represented, Comoros was represented, Republic of Congo was represented, Senegal was represented, Uganda, as well as South Africa. So we were all represented, and Egypt as well. So we were all at one, that even as we were going to address an issue of the war which has had a negative impact on the African continent, which is the rise in prices for food, rise in prices for fertilizers, we were clear that we are not going there as beggars. We're not going to ask for a favor to both Ukraine and Russia. We were going there to say, open up the Black Sea Channel so that the grains and the fertilizers should go into the world market. So we were not on a begging mission, even as we are in great need as a continent and all that. That should go to demonstrate that Africa should never be seen as a continent that needs generosity. We want to be treated as equals. Even in the multilateral institutions, we want to be treated as equals. And if our equity is at a low ebb, there must be ways in which that can be addressed. To us, this is very important. Our sovereignty is one of the things that we hold on dearly to. And we demonstrated that very clearly to both President Zelensky and to President Putin when it came to this issue, even as there were suggestions that, yes, we can donate this, we can donate that. We said, we want you to release these grains and fertilizers to the world market so that the world can trade in these commodities and other issues we can handle in a different way. I wanted to make that point so that it should be understood where Africa has evolved up to. We want to be key players on the world stage, want to be key players even in the financial markets and in the MDBs. Now, these are the positive things. I do, Mr. President Macron, want us to address another issue, which to us is a bit of a negative. You will have heard President Sisi talking about the 100 billion that was promised in Paris. President Sassou Nguesso yesterday as well also spoke about it at the dinner. Now, there is that issue that a number of the commitments that have been made have not really been fully lived up to. But before I get into details, let me immediately say that we recognize the many initiatives that have been put on the table. And a number of countries here have done so. Germany has gone out of the way to put a number of initiatives, and the U.S. has also done a number of things. But there have been times when we felt like we were beggars. I played a key role as chair of the African Union during the COVID period. We felt like we were beggars when it came to vaccine availability, when we felt we needed access to vaccines, and the Northern Hemisphere countries had bought all the vaccines in the world and they were hogging them. And they didn't want to release them at the time when we needed them most. And we felt like we were begging. And at times it felt like they would just be droppings from the table, that yes, we will give you that and that. And let me tell you something that generated a lot of resentment. We resented that, and it got worse when we said we want to manufacture our own vaccines. And when we went to the WTO, there was a lot of resistance, enormous resistance. And we kept saying, what is more important, life or profits by your big pharmaceutical companies? And that too, I must tell you now, generated and deepened that disappointment and resentment on our part, because we felt like life in the Northern Hemisphere is much more important than life in the Global South. And these are issues that need to be addressed. And I'm glad that we are all seated here like this, because we've got to get to the heart of these matters and address them. Now, I come to promises that have been made. And Chancellor Schultz was saying, we've got to walk the talk. Yes, We want to see the talk being walked. President Sassou Nguesso yesterday said at the dinner, $100 billion was promised per year. And he was saying, I've never seen that. And many of us will testify that that $100 billion has never really been made available. And this should stand out as something that needs to be addressed. Because sometimes we sit at conferences like this and say, yes, we'll make this available, and we believe you. We believe you, but now the tire must hit the tar. We must now see action flowing from that. Now, I want to then talk about something very practical. President Sassou Nguesso raised it yesterday. He said he would be happy if flowing from this summit, we do something very practical on the infrastructure side. Having said that 600 million people in Africa do not have electricity, and yet we've got all the resources to generate electricity, particularly the mighty Congo River, and that there have been plans to build a number of power stations that will generate, in my calculation, up to 70,000 megawatts. And he said, and I want to speak in support of this proposal, that to prove that these summits are not summits where we just talk, flowing from the Paris COP as well as others, let us now put money on the table and collectively say we are going to address this mega project. A mega project which will in the end generate electricity for up to 12, 15 African countries all at one go. And this is a project that I think the multilateral development banks here working together, the call that you've made, President Macron, can actually fund. And where, as we rise from this, we should be able to say the Inga Dam is now going to be developed into Inga Power Station, the one that President Sassou Nguesso mentioned, and the next one as well. If we can do that, then we as Africans will now be convinced that these summits are really meaningful. We will now go home and say, you know what, it's worthwhile going to these summits, coming to Europe, and to listen to all the promises because they are willing to act on the promises. This is what President Macron, I believe, will be one of the most important outcomes. The reform of the financial architecture, as well as a practical project, infrastructure project that is going to add a lot of value. President Sisi and I have been talking about a railway from Cape Town to Cairo for years. We will leave that for the next summit, but the one on generating electricity and building power stations on the Inga Dam is the most important, that is immediate, that I believe needs to be addressed now. Let's get that done, and then we will be convinced that you are serious with the promises that you make. Thank you.
Adita Huka, President wa South Africa, Ramaphosa, muri speech y'abantu bavuze kwibatachinga. Speech ye cyangwa message ye irumvikana kandi ryoheye gutega amatwi. Ariko harimo ibibazo bibiri wenda ngira ngo community ara dufashe kumva. Afrika twese bavuga ko ari kontina ikize cyane. Bavuga ko ari kontina ifite ubutunzi uzadevelopa isi mu myaka iri imbere. Afrika cyangwa bimwe mu bihugu tuvuga ngaha byice hariya birimo gusaba ayo mafaranga yo gukora izo za mega project mu bihugu byabo zifite ubutunzi abanyaburayi bakeneye. Hari abaperezida bamaze imyaka 30 inarenga ku butegetsi bari ku gusaba amafaranga hariya na Sasungwe so ufite petroli amaze igihe acuruza ari ugasanga wenda ngo afite ikibazo cy'umuriro mu gihugu cye South Africa ifite ibibazo by'umuriro mu gihugu cyabo ukibaza ariko iyo igihugu kijya i Burayi kijya gusaba amafaranga kandi kizi ko abazungu bagaruka baje gutwara ubutunzi bwacyo ukaba urimo gusaba twa miliyari na twa miliyari kandi ubutunzi bw'icyo gihugu cyawe bashobora kuza kubutwara bakabugura bakagusigira amafaranga aho kugira ngo uyashyire mu mufuka n'umugore wawe n'abana bawe mujye kugura amazi i Burayi ujyane muri za Panama n'ahandi hose ugakora investment muri ibyo bikorwa bya infrastructure murimo gusabira amafaranga birababaje amagambo avuga ni ukuri ariko nanone tunisuzume turebe tuti waroza abanyafurika ntabwo yakarabye ani ndagira ngo kino kibazo kiri muri vore ebyiri banze turebe ibyo avuga ni ukuri kandi nibyo birakwiye ariko se abanyafurika ko barakwiye bafite konti nikize bafite ubutunzi bukize for example avuze kuri inga iriya inga dam project ni iya Congo reba Congo ukuntu barimo kuyikatamo imirwi bayigambanira barimo barashaka amafaranga kuza gufinansa iriya project y'amashanyarazi ya inga mu gihe kandi barimo kuyitera kugira ngo bayidestabilize bayitware ubutunzi bwayo so gerageza iyi ngingo ifatanye impamvu twavuze ngo Kagame cyangwa abantu babivuze ni uko yari amenye ngo njya kuvugira abanyafurika niba ntavugira abanyafurika niba aho ngiye ntavugira abanyafurika kugira ngo bagire ijambo bagire ibyo batwubahe natwe dukore business cyangwa tuba abaparteneri barifuza yuko abazungu babubaha bakaba abaparteneri ariko nari ku rundi ruhande niba tumye Afurika itaba developpe abazungu bafitemo uruhare ariko n'abanyafurika nabo baba lideri nk'aba babifitemo uruhare kuko nibo batuma abazungu baza gutwara ibyo ubwo butunzi bwa Afurika bakaba amafaranga nabo bakayajyana mu kwiryohera mu nshuti zabo no muri mafamiye yabo ibite kuri gahunda z'igihugu ari Abdul Karim avuze byinshi perezida wa South Africa ugerageza ubidevelope kugira ngo usangire abakunzi baraditsahuka iyi ngingo isomo yadusigira nk'abanyafurika muri rusange
Serge urakoze cyane ndisubiramo ndumva asa nkaho hari echo izavuyemo ok Serge urakoze cyane kuba ushyizeho iryo jambo rya Cyril Ramaphosa perezida wa South Africa avuze ibintu byinshi ariko muri byose ndaza kubivugaho nk'uko bimbajije mu ngingo enye ndavuga ibintu bine icya mbere ni ukumenya kuki Afurika ni uruhare ki Afurika afite muri global warming muri climate change nitumara kumenya icyo kintu turamenya n'impamvu ki bavuga ngo baha Afurika izo biliyoni ijana babyemeye kuva hano muri UK babyemera Egypt byose gutangira kugira ngo bashyire amafaranga byatangiriye kuva muri 2022 muri Rio de Janeiro muri za Argentina I think ibivayo mpaka Paris 2015 biraza hano none ubu byageze he byagiye Egypt ariko noneho kuki Afurika cyangwa n'ibihugu birimo developing avuga ngo bihabwa ayo mafaranga impamvu ni ikibazo kiri mu mateka historical events zabaye bino bihugu byateye imbere bijya gutera imbere byakoreshaga coal muri industrial revolution ibyo twita iterambere ry'amakorero cyangwa sinzi ukuntu mu kinyarwanda industrial revolution nakita bakoresheje ibintu byinshi cyane byangizaga ikirere kiguma gishyuha rero buhoro kugeza noneho kiri kuri risk igaragara hatagize igikorwa hagira ikiba byaba rero atari byo kandi abanyafurika bo ntibaragera no ku rwego runatangira n'iyo industrial revolution so byaba atari byo rero kugira ngo abanyafurika bababwire bati mwebwe ntimutere imbere ntimukoreshe bino bintu twanze gukora kandi Afurika nayo ishaka ngo itere imbere nibura ibegere
Serije niyo mpamvu wabonye abashinwa bamaze igihe kinini cyane batikomitinga kuri izi global climate targets mu myaka ya vuba aha bamaze noneho gutangira ngo bamaze gutera imbere niho batangiye kubijyamo na Afurika rero ntabwo yabigira noneho kugira ngo itabigira nko kuvuga ngo kugira ngo mudakora ibi cyangwa mushobore gukora ibishoboka twebwe tuzajya twemera tubahe amafaranga mukoresha ibintu bihenze kuko ubu guhindura ugakoresha ibigezweho ubu ngubu byo bita green energy ikeneye kuba ya driving izo industrial changes ikeneye muri Afurika bisaba amafaranga menshi cyane hence impamvu bumvise bavuga nk'iriya power station ya Inga ikeneye miliyoni ndizera bavuze ko ikeneye nka biliyoni 15 ntabwo rero abanyafurika bo bazibona ntabwo mvuga ngo ntabwo bazibona bakwiriye kuba bazibona ariko ntabwo bazifite readily so iyo bavuga ngo baratanga biliyoni 100 baravuga bati noneho iyo izi World Bank IMF n'abari abandi batanga amafaranga nibura nibashyira amafaranga kuri iyo project so icyo ni icya mbere kucyumva rero nibashyira amafaranga kuri iyo project n'izindi project zituma Afurika nayo ikora igikwiriye kubikora kugira ngo nayo iteze imbere abantu bayo ni ingenzi cyane nawe icyo ni ku cya mbere ku cya kabiri rero ni ku kintu cyerekeye amafaranga ya bino bihugu iyo babihaye Afurika bigenda bite interest rate ya bino bihugu by'i Buraya na za banka z'i Buraya ntabwo ari kimwe na interest rate ya Afurika i Buraya babona amafaranga yo kuinvestinga ku giciro gitoya cyane uretse yuko ubu ngubu byazamutseho kubera kugira ngo bagabanye inflation ariko ubundi bayabonaga ku giciro gito cyane ku buryo umuntu natwe dusanzwe abantu ba buri gihe wabonaga interest rate ya itarenze 3% kandi ariko ba buri gihe kampani rero zabonaga kuri hasi ya 1% muri Afurika bayibonera nko kuri 7% 10% kandi nabwo bakabaha igihe gito nk'imyaka 10 cyangwa imyaka mikeya kandi bano bo iyo bainvestinzemo bitwara igihe kinini cyane bituma rero Afurika ifite disadvantage ntabwo ari Afurika gusa ariko bino bihugu bindi birimo gutera imbere kugira ngo biinveste muri ibyo bya green technology cyangwa green energy bisaba amafaranga menshi cyane Afurika ikagumira inyuma cyane rero so hagomba guhinduka uko biriya bihugu bikwiye gutanga amafaranga y'iterambere nabyo interest ikiguzi cy'ayo mafaranga kigomba kugabanyuka ntabwo ari ikiguzi gusa n'urugo bayatanga nabwo bugomba kugabanyuka bikantwara rero noneho ku kintu cya gatatu mbere ntarajya ku cya gatatu uwazanye iyi idea yo kuvuga ngo ba addressing icyo kintu cy'amafaranga wumvise na Ramaphosa avuga ati development banks is banks zishinzwe develop mazisi global development banks na private sector yuko bikwiriye gushobora gufasha muri bino bintu uwabizanye ni prime minister wa Barbados bose baganiraga ibindi icyo kintu bari baragitinye kuko baba bazi yuko bari gusaba bakagira ibiki ariko we yaraje aragiplaninga uriya mudamu prime minister Barbados ibwikibona ubwigenge ntaramara n'imyaka ibiri yabibonye kuva kuri UK ubu ni igihugu cyigenga ubundi cyari andi umwami yari party ya ntuzi territories z'ubwami bwa hano ariko ubu ngubu in independent uwo mudamu rero wazanye icyo gitekerezo ariko nyine no muri bagenzi be bihugu birimo kudevelopinga birimo n'ibya Afurika kugira ngo badressinge kino kintu nibyo rumvise na mposa arimo kumusupportinga ariko barimo no kugaragaza yuko n'amafaranga baba batanze nta kuyavuga ntaboneka mbere na mbere ariko noneho bayavuze bakavuga bati noneho kuri amafaranga miliyoni 100 biliyoni 15 zikenewe za Inga zo nizigeyo nibura igikorwa kikibeho habe n'ibindi bikorwa ibyo ngibyo nashangwa bisobanure kugira ngo abantu bumve banyiri kubikora tugiye ku cyagatatu rero n'ingora bahizi none hireba Afrika Afrika tugendere ku Rwanda bitugiye kuri Afrika zose ariko byose nituvuga u Rwanda biragaragaza ibintu byenda kumera kimwe Afrika ifite ikibazo cy'ubuyobozi bwacu wabivuze Serije buvone amafaranga nayo babonye ari makeya urumva ntibabonye yose ariko n'amakeya babonye aho kugira ngo bayashyire mu bikwiriye kuba bikorwa bayashyira mu bindi bintu nk'urugero bakayashyira mu gisirikare ntabwo bayashyira mu gisirikare gusa contract z'abakwiriye gukora ibyo bintu zihabwa amakampuni ya either first families cyangwa bafite aho bahuriye na first families mu magambo make ibyo abantu bita colony capitalism imirabunguri y'amafaranga yaje kugira ngo akore ibikorwa urugero serije muribuka rukakarara y'u Rwanda yuko bashyizeho amafaranga bakubaka damu bajya kwikora bagasanga ahubwo harimo kujyamo umucanga nta mazi arimo kujyamo muribuka imyaka kiriya kintu cyo mu kivungo ni methane gas station muribuka imyaka imaze ejo nibwo n'abantu barimo kumbwira ngo ni fair construction irimo kugikora ubu ngubu kampuni zose zagiyeyo Kagame yarazambuye kuko yagendaga akagira ngo yize ubwenge bwabo akabirukana yarangiza yamara kubirukana bo bajya kubikora bikabananira bakongera bakazana izindi hamaze kuvayo kampuni zirenga eshatu zose zamburwa zakabaye zibishoboka eshatu nizo nzi kubera iyo cryptocracy cyangwa koloni ntuza iri mu bihugu bya Afurika nge navuze mu Rwanda niho hari ikibazo urundi rugero ni South Africa yo yagiye imbere cyane kugira ngo ijye imbere ihagarika call zakoreraga umuriro yo nk'uko abandi bo babino bihugu byateye imbere byo byagiye bikora muri phases
ale ukiraho uvuze kuri rukarara finally barayitaye bayikoreye inauguration tariki 27 z'ukwa gatandatu 2022 last year bayikoreye inauguration minisitiri w'intebe Edouard Ngirente yarayitashye yaratangiye sibye ko nyine yanyereje amafaranga more than 10 years
absolutely uribuka umuntu witwa Bideriyo yazise Bideriyo wari ushinzwe communication wanze ni mu mwaka 2011 niwe yazize igihe bavugaga Musoni hanyuma umuntu bakabizira abo ngabo bose bagiye kubigira so bari imyaka 12 nibwo gisohotse kandi baravuze ngo cyatangiye cyanze tekanana wibukana Kagame ubwo birimo kubivuga muri retreat arimo kubivuga so ntabwo ari cyo gusa ariko hari n'ibindi byinshi cyane project nyinshi cyane tugiye tuvuga so reba nk'ibintu by'imyizure ejo bundi abantu batwawe n'amazi kuri sebeya babaye ibintu bituma bazitiza kugira ngo amazi ntagire ariko ubu baragenda bavuge bati ni global climate change cyangwa niyo yazanye ibibazo by'intuza ntago byose ari ibyo bibitera harimo n'ikibazo cyo kurangara niyo corruption nakubwiye iyo uhaye company itari competent bagiye guhangana imirimo ugaha company itabishoboye kuko ari ya Kagame kuko ari ya mwishyu wa Kagame kuko hari aho ihuriye n'amakampuni ya Kagame kuko ari ya Nyiramongi kuko ari ya Cyomoro kuko anje ayifitemo uruhare ntabwo ibyo bintu bishobora gukora so Afurika mu gihe igifite Serije abantu bavuga ngo bari muri politiki bakabona mu bucuruzi havuka ikintu cyitwa iyo cryptocracy cyangwa colonialism hanyuma hakaza na conflict of interest aho kugira ngo ibintu babikore mu nyungu rusange ariyo bishyize imbere bigakorwa bikorerwa inyungu zabo nyine bari mu buyobozi niho ikibazo kizira ikindi ni iki nuko ayo amafaranga babaha nk'uko wabonye uriya minister wa planning na finance ya pitinza avuga ngo babonye miliyoni 10,300 z'amadolari mfashanyo ya climate change ari amafaranga yose araza kujya he kujya kuzimya umuriro watewe n'iki n'intambara Kagame yateje ya Congo so aho kugira ngo ajye gukora ibyo bintu bya climate change rero ahubwo ara ending up by extension aservicing intambara ya Congo aservicing ingendo za Kagame aservicing ubwirasi bwa Kagame arimo kugura abantu ngo baza mu Rwanda ngo agaragaze yuko this Rwanda yabaye so iyo rero nicyo ni cya gatatu ni challenge ya gatatu ihari icya kane rero nashaka ngo mvugeho nako ntaravuga kuri icyo ngicyo tuvuge ku South Africa South Africa uzi ko ifite ikibazo cy'umuriro serije yo yarahubutse baravuga bati kuko bari babonye wenda nabyo ndizera yuko hari ahantu bari babonye aho barira ntabwo mbizi neza ntabwo navuga ibintu ntazi ariko logic niko yakubwira uwanarije logically niko wabitekereza kuko bari gukopa nibura uko abandi babino bihugu byo muri Northern Hemisphere babikoze muri UK uzi ko bamaze igihe badakoresha call basa nkaho bashanga bayihagarike ariko n'ubu ngubu bafite call stations ziri stand by in case mu gihe habaye ikibazo cy'umuriro ubaye mukeya cyane cyane muri winter mu gihe hari umuriro mukeya ariko bari bafite station enye bakibitse izindi bagiye bazigira bagiye bazifazing out kumara nk'imyaka 15 ariko bazana ibibindi bishya ariko n'ubu ngubu banza hakiri eshatu cyangwa ebyiri zigomba kugira ngo nihagira ikibazo cyiza wenda bakagira winter mbi cyane cyangwa bakagira ibiki bakifuza umuriro cyangwa se akaba nk'izi shocks zabaye zaho umuriro wazamutse cyane iyo call station zongere zitwike zishyire muri national grid South Africa rero ntabwo ariko babikoze bo bahise babisenya babisenye nicyo kibazo bafite cy'amashanyarazi na za investment natangiriyeho mbere ntizaza mu gihe izo babizezaga izaza mu gihe za green energy icyavuyemo rero kandi n'ibyo amashanyarazi iragenda yongera ku isi yose demand is a passing a supply ariko na supply bakateli yuko bakase ibyo bintu biburusobe rero niyo South Africa bari muri load shedding mbi cyane byatumye iki byatumye economy ya South Africa yari imbere muri Afurika ubanza iri ya gatatu ubanza ntuza yanyuzeho kera Nigeria ubu ngubu na ntuza na Egypt ubanza imaze kuyinyuraho so ikibazo rero kiri ku ubuyobozi bwacu nk'abanyafurika ariko nuno na planning yacu nk'abanyafurika icyaka n'undi buvuge ni ikihe rero nkurikije ibyo Ramaphosa arimo kuvuga na vibes zirimo kugenda zivamo njye byanshimishije cyane nshimire cyane uriya mudamu navuze wa Barbados ariko na Ramaphosa n'abantu ba perezida ba Afurika n'ubwa mbere ba perezida ba Afurika batangiye kuvuga ibintu babivuga bagaragaza bati turushye kuza muri conference turushye kuza mu manama turashaka kwereka ibimenyetso turashaka tugaragaze ngo inama ikimenyetso ni iki yatanze iki ni ibintu byiza cyane Serge ndizera yuko ibi bintu bari bivana aho ngaho ntibabivuge muri climate change gusa babitwara n'ahandi hari nk'izi nama ubona za East African Community ofuze ko ariyo barimo gutegura muri Angola ziza bakareba ngo ibyemezo birafashwe bidafashwe nyirabayazana bakamufatira ibyemezo cyangwa bakamwirukana muri iyo nama uko mura mbivuga bakamwirukana no muri urwo no muri organization iba ari muri East African Community ntakurikiza ibyo inama bemeje aho kugira ngo ajye kubacangacanga bamwirukane naba rero nkuko bavuze bati mureke kutubeshya twe kuza hano ngo tuje mu manama ayo manama agende ntacyo afite nkuko uwo mupolisi yashyize sport kuri yagerageje gushyira sport kuri makuru ngo akurikirane kuko niwe hose niwe wahamagaje inama babyigireho kuva uyu munsi abari ko bazajya babigira hanyuma kuva ubwo ngubwo na Afurika itangire nayo kugira twe kujya tugenda nkuko bivuga ngo tujye gusabira igikopo tujye gusaba amafaranga kandi ariko twakabaye turi abakire Serge maze iminsi n'inshuro ebyiri maze kubabwira yuko Congo ifite ubukire bw'umwimerere ubwo ntabwo nashyizemo amashanyarazi ubukire bw'umwimerere buri wa triliyoni 24 z'amadolari triliyoni 24 z'amadolari uyu munsi ejo nabonaga bambwira yuko UK imaze kujya kugira ideni rya trillion ebyiri n'ibice bingahe by'amapound ubwo ni bugufi trillion nk'eshatu z'amadolari cyangwa zirengaho gato bavuga ngo imaze kugera 100% za GDP yayo so GDP ya UK ni trillion eshatu zirengaho gatoyi murumva rero Congo ifite trillion 24 UK ifite GDP yayo ubukungu bwayo ni trillion bwose bushyize hamwe mbumbe ni trillion zingahe eshatu gusa zirengaho gatoyi murebere ibyo bintu narabyumvise ndavuga urabona cyase ikibazo dufite rero ni ikihe ni ikibazo cy'abanyafurika gutangira kumva abantu ubwo batangiye kuvugira Congo batyo bakuri no gutangira kuyivugira kuri resources zayo bakazana amahoro then buhoro tugatangira kugeninga respect yabona bantu ndashaka nsoze Serge shimira Museveni kuri kino kintu for once Museveni ikintu yarwanyije nubwo bidakora arabivuga ariko niya corruption y'abantu be arabivuga ariko buri gihe yarwanyije avuga ati buri gihe batanga urugero rwa South Korea ati muri South Korea muri 1962 mu gihumbi cya 1952 Uganda yabarushaga yanganaga nayo muri mu mashanyarazi ya producingaga Uganda yavana muri nuza damu iri yagingi kubera iyo drive rero yagize nubwo baryaga amafaranga ariko ubungubu yakoze iki ubungubu bamaze kugera amashanyarazi ntabwo aricyo kibazo ubu industries za Uganda zirimo kugenda zizamuka ahubwo ubu yatangiye ikintu cyo kuvuga yabaronye finance budget ye avuga ati aho kugira ngo mugire mutya dufite amashanyarazi noneho so amashanyarazi ubundi hydropower ni green energy tugomba gukora iki gukora industrialization sasa aho kugira ngo twereze ibintu byacu biri finished nka zabi iriya finished nka copper iriya finished nk'ibiki tutangire ku adding a value kohereza ibintu byacu hanze biratinze cyane yaje abivuga muri 1986 ariko ni mu gihe ariko nibura we yagumye yohereza iyo message Serge iyo message bohereza mu Rwanda rwacu wari wabona bagerageza kuvuga bati natwe reka turebe uko dushobora tugire iyi gahunda nk'ingiyi ikaba ariyo se message za oya hagureyo message za ubwo message za ni iyihe niyo gukanga abantu niyo kwikubita mu gituza turatera abangaba message ni iri ngibi baraza bakisha no muri Visit Rwanda n'ibintu bihaye ngo ni kugira conferences so mvuze byinshi cyane ariko ibyo bintu bine ni iby'ingenzi cyane Serge kubikurikira Afrika ifite potential n'u Rwanda rufite potential ku Rwanda icyo turusha abandi bantu bose dufite human resource kandi human resource y'abanyarwanda despite ibibazo twanyuzemo byatumye tujya hanze twiga byinshi nitugira amahoro gutawuringa round u Rwanda bizabanguka cyane nitugira amahoro tukagira aho noneho habaho institutions zubahwa akabaho amategeko akaba bya bindi colonialism navuze ikavaho ubu abantu bari muri leta ntibajye mu bucuruzi bagakora leta abantu bagacyuza ibyo bakora private sector akaba ari icuruza abari muri leta ntibacuruze kuko habayeho privatization so ntabwo perezida akwiriye kubacuruza cyangwa ngo yihishe mu bashumba ariko ari urimo gucuruza bigaruza igihugu inyuma bigaruza development yari yose inyuma ntituruzi ngaho turero muri iki muri green ntuza nari amafaranga nibagira azaza Serge hari ikintu kimwe nari nibagiwe kuvugaho umbabariro gatoya Afurika irimo gukomprenga ngo bayiha amafaranga gutanga aya mafaranga bino bigo nuko babaye diplomatic bagomba kugira ibintu bakurikira yiba utera ibindi bihugu yiba uri corrupt utagaragaza ayo baguhaye mbere uko yagenze yiba bimeze bite nta mafaranga bashobora kuguha yandi afite condition asaba nubwo dufite twebwe uw'i Rwanda uzakabeshya agataka akavuga yuko abantu bashonje bigacika bagahuma amaso bakamuha kuko afitemo nyine nk'abo bamakuru n'ibiki abakora putinga cyangwa uriya mugore wa IMF abakora putinga nabo muri World Bank abakora putinga ariko ubundi ninzi kizikomeye cyane kuko bagomba kubahiriza ibintu bimwe biri political ntuza nziza, political governance, good governance, bagomba kubahiriza good governance igendana na climate, by the way, ibyo bintu navuze byose kugira ngo ntibashyire amafaranga ngo bayarye. Ikindi bagomba kubahiriza amaraporo ya human rights, hiriya raporo ziba zasohotse, bagomba kubahiriza uko abanyamakuru no kuvuga nk'iyo Financial Times yanditse ikintu barabireba biri bimpactinga uko bari deciding, hanyuma rero bagakurikira n'abandi bari muri opposition byo bavuga. So nari nibagiye icyo kintu, icyo ni icya gatanu kimpactinga kuri bino bintu. Abanyafurika rero ntibisubireho, nka Sassou Nguesso ni byiza arimo kubivuga, ariko wabivuze neza, natanga urugero avuga ati nanjye ntegetse igihe kinini cyane, reka mbe ngiye iruhande cyangwa se n'abandi. Murakoze cyane Serge.
Urakoze cyane Ali Abdulkarim. Iyi ni topic ndende tutavugaho nyine ngo tuyirangize, ariko twadukwiye nubwo tuba tuvuga politike y'iwacu, ariko ijya kurishera ku rugo ikareba ibivugwa muri geopolitike, ikareba politike internationale, ikagaruka ikareba na politike lokale. Epimake nagira ngo numve nibunyumva ubansoro tete muturagitahuka, twari twakuvuze ku murongo mbere yuko dukomeza kuri topic indi. Uranyumva muri studio? Mufashe Epimake azamura amajwi, ntabwo mwumva, ndumva ari kuri mute.
Uranyumva neza bwana?
Ubu turakumvise. Suhuza abateze amatwi uragitahuka.
Ndagusuhuza cyane, nkanasuhuza n'abaduteze amatwi, nkanisegura ibyuma byantengushye, nari nazi igihe ariko byanze, nagombye gushaka umutekinisiye kugira ngo abinkorere neza, ubundi bwo nshoboye kuza. Ariko ibyo mwavuze byose nabikurikiye. Ndasuhuza Arabu Delkarimu, ngasuhuza ku buhanga bw'ibyuma Steven, ngasuhuza abayoboke b'ihuriro nyarwanda, nkaba nizeye ko turi kugira ikiganiro cyiza, kandi biragaragara ko cyatangiye kuba cyiza kubera ko ibyo bavuganye nahari nabyumvise kandi bira making a sense. Urakoze bwana Serge.
Urakoze cyane Epimake, ikaze mu kiganiro. Twavugaga nyine uko hari yasobanuraga kino kibazo, ariko reka tunagaruke ku kibazo cy'abanyafurika nyine. Nk'uko ubizi hano baravuga bati ntabwo tuba twaje kubasaba, turashaka kuba abaparteneri, turashaka yuko tuba igare tureshya, mubone yuko duharanga mu manama tuba tuje kubasabiriza gusa, tuba abaparteneri, twumvikane, twubahane. Icyo cyubahiro bashaka abanyafurika bashaka i Burayi sinyizi, bari bakwiye kukihesha bahereye hariya. Kagame ntabwo yagiyeyo, katugaruke mu Rwanda. Kagame ntabwo yagiyeyo, kandi muzi ukuntu avuga ati ninjye uvugira abanyafurika. Ndibaza ni Kagame ikintu yatinye cyo kujya hariya, wenda turaza kukibona mu ngingo ikurikiraho, amaraporo amushinja intambara muri Congo. Arabizi neza ko hari yateraniye abantu benshi bo muri West, hari abafaransa, abanyaburaya, intumwa z'abanyamerika zirahari n'ibindi byose. Abazanafata sanction bazifashe bari hariya, niko nabyita. Ariko mwibuke ko yanenze abanyafurika ko bajya gusabiriza i Buraya, ndetse bakagenda bakitaba abazungu ba papa. Ibyo ndumva mubyibuka, twarabiganiriye.
As far as I know, is Rwandans. Here we Rwandans. And I want to believe we Africans know only one God, not their fellow human beings acting like God to them. No? Fellow humans, human beings cannot act like God to us. But they do every day. They try every day. And what's part of it, the biggest problem, is that some Africans actually accept it. Accept it without questioning. That's what makes Africa what it is today. niyo mpamvu turi aho turi niyo mpamvu dukeneye uko dukeneye bari aho abantu bari aho ariko ntabyo mubona ngira ngo byo iyo ubona ukuntu abantu bitwa ngo baduha imfashanyo bitwa ukuntu bagaraguza abanyafurika gatiba kandi ugasanga the Africans are grateful grateful for that for being turned upside down uje wese uje wese arabagira atyo ukagenda bose ugasanga abayobozi nkatwe ndetse bayobora ibihugu bayobora abantu babo barita abandi bayobozi bagenzi babo bo mu bihugu bikiza barabita ba papa papa ba papa mudutabare ubu kandi baratabaza abo ba papa kuza kubakiza abantu babo bakwiriye kuba bategera an external thing, a leader of their own people, their own country, asking for external help against their own people. Just think about it. Think about the meaning of it. Yes.
Aditavuka epimake uramwumvise Kagame mu bwishongozi bwe yari imbere y'abanyarwanda aradinegra abanyafrika ngo iyo bagiye Burayi nyine ukuntu bitwara kandi abazungu badusuzugura inkunga zabo cyangwa imfashanyo zabo bazikurikiza amagambo atamunezeza ati babita ba papa buriya Kagame yaba yita Emmanuel Macron daddy ntabara rwose dore merewe nabi papa makuru tabara dore abanyafrika abanyarwanda bamereye nabi barifuza yuko mva ku butegetsi reka tubisanishe n'ibyo aramaze kutubwira urumva uyu ahangawe ari ishongora agaye abanyafrika uko bitwara bagenzi bari bazungu kandi nawe akatubwira yuko avugira abanyafrika cyane we yabavugira abanyafrika te mu buryo butandukanye n'uko abandi babavugira epe make shyira mu nyurabwenge yawe umbwire ukuntu Kagame yabanenga abandi uburiya ni ukubakora amafoza na bagenzi be bagiye kwa ba papa na ba mama Kagame we ati niko babikora nyine bageze i Buraya ati kandi abazungu baradusuzugura cyane izo mfashanyo zabo bazikurikiza inkurikizi n'izindi bintu bituma ngo tutinyagambira ngo tugire ubwisanzure mu bihugu byacu muri Afurika epimake ijambo riryanye
urakoze bwana Serije uyu mugabo Paul Kagame abantu baziga amateka ye igihe azaba yaramaje kuvaho ari ibintu batazajya bumva niba hari umuntu uvuga ibintu agakora ibitandukanye n'ibyo yavuze niwe uretse ko aragira aho nyuma akivamo akanabivuga ibyo yakoze bitandukanye n'ibyo yavugaga mbere yari mu kuvuga aba ba papa na mama na ba sogokuru aza kugumbira gupfukama imbere y'abazungu ejo bundi si byo yari arimo kuvuga ngo niyo ntambara arimo gukora muri Mozambique ngo nta n'uwamuhaye amafaranga arimo kurira bakamuha miliyoni 20 z'amayero ngira ngo naza atajyanye muri Mozambique yahise ajyana muri Congo nk'uko ari yari arimo kubivuga ati ayo mafaranga barimo kumuha bavuga ngo ni bya climate change agiye guhita yajyana mu ntuza mu ntambara uyu rero ni champion wo kuvuga le tout est son contraire kuvuga ikintu n'igitandukanye cyacyo n'ikinyuranyo cyacyo kandi akabishyira mu bikorwa gutyo ati hano hari amategeko azwi ariko hari n'andi atanditse tunyuzamo mu gukemura ibibazo byacu ati hano twubaha uburenganzira bwa muntu atariko tuzajya tubarasa ku manywa y'ihangu izuba ariko ibyo byose ni ibintu niba hari umuntu w'umunyafurika warushije Kagame gupfukamira abanyaburayi kuza kuba arigata munsi y'inkweto uwo muntu bazamutubwira uwo ari we bwana Serge ariko ejo bundi arimo kuza gutaha ubukwe niba ari muri Jordani ari we mwirabura wenyine uhari nk'aho hari icyo bapfana nk'aho hari iki warayibonye bwana Serge uwashaka kuvuga ibya Kagame akavuga inzinduko agira ajya no mu mashuri ya mashuri ya arera incuke muri Amerika akajya kwishakira ibikombe yo kwite ibintu byo kwitera indabo ufata indabo ukazishyira mu gate ukagenda uzitera ku muhanda ngo kugira ngo werekane kuri gitangaza ibyo bintu wari umuntu wabimurusha ariko iyo bigeze kwishongora kubera ko abarimo kwishongora ku bantu arusha imbaraga yashyize ingufu yashyize inkota ku gakanu bagomba kubyemera niwe muntu ubeshyesha ingufu akishongoresha ingufu none akibisha ingufu akanasuzugurisha ingufu byose abikoresha ingufu kubera ko afite imbunda mu ntoki abandi ntacyo bafite ibyo rero kuba yasubira inyuma akavuga akaba yajya kuvuga ati baramufuza bagiye guseguza yabivuga kubera ko atabonye mu mwanya buriya azabona ukunda bituna anabidenigre anabivuge nabi ariko nk'uko ari yabivugaga hari the point bariya abantu barimo kuvuga batari amafaranga ku kimuta yazati yabisobanuye neza ibindi bihugu ibi bihugu byateye imbere ku isi byakoresheje inganda bipoliwa atmosphere none igihe cyo guhagarika inganda kirageze kugira ngo bakoreshe inganda zidapoliwa ora abanyafurika batari bashinga n'uruganda urabona mu Rwanda nta n'uruganda rwakora igikwasi cyangwa urwembe dufite ngira ngo n'isabune nayo ni surufo yonyine nta kindi kintu dukora uretse wenda guhinga icyo cyayi nta industry ntabwo turi ku rwego rwa Kenya nibura cyangwa na Tanzania ibyo rero kuza kubwira abanyafurika ngo ukaza kubwira Congo na potentiality ifite ngo nihagarika gukora industry kandi itari yagira n'aho igera ntabwo byakumvikana ayo mafaranga bashaka gutanga rero ni compensation kugira ngo nta nubwo ari na compensation ni ukwigura kugira ngo nabo batajya muri uko kujya gukora inganda zipfuriwa nk'izo nabo bakoze ariko rero uburyo nabwo abanyafurika babibonamo wa mugani na intention baba bafite zo kugira ngo baze kunyereza banayeshyire mu mufuka nabyo biba birimo iyo numvise ukuntu ari amavuta avuga ati ntabwo twaje kubedinga ntabwo twaje gusabiriza ibihugu byiyubashye nk'ubuhinde ibihugu byubashye nk'ubushinwa ejo bundi byari ibihugu bikenye ariko bashyize mu gaciro za ndavuga kimwe na za Brazil na za Argentina byari ibihugu bikenye bizana byo gusaba support budget mu ntuza muri ibi bihugu ariko ubu ntabwo ariko bikigenda kubera ko barirosijishije nk'abantu biyubaha bakoresha uko bashoboye bazanamo na burya demokarasi ni ngombwa kugira ngo igihugu kibe demokarasi ntabwo waba ukoresha igitugu burya n'ubushinwa kugira ngo bugere aho bugere burya harimo kuba bararekuye komunizime bakazanamo kapitalizime kandi hari n'igihe bamaze basimburana ku butegetsi nubwo byari ishyaka rimwe ariko muri iryo shyaka rimwe hari harimo demokarasi uretse ko ngubu byatangiye gutuna ukundi ibyo ntawe wabiri ariko rero abantu b'abanyafurika niba batabanje ngo biyubahe ntawe uzawubaha nibabanze bahere kuri aba bana barimo kuva muri mediterane baza bashaka barimo kureba bashaka utuzi mu Burayi bareba aho baba bagatekana bibaza impamvu bava mu bihugu byabo kuki batakwicira bakibaza ese iyo bahuye ari abaperezida bavuga iki ni ukuvuga bagirana inama uburyo bari bunyereze cyangwa bari bakwiye kuvuga batari kuvuga ko ntabwo turi ntabwo abantu abandi ntabwo baduseka kubona abana bacu baza bagwa muri mediterane kubona abana bacu baza bakaba bacakara muri Libya kubona abana bacu bacurwa bufuni na buhoro byandi byabaye muri Ukraine igihe intambara yiteye n'ibiki byose ni ibintu byinshi cyane hari ibintu abanyafurika benshi bagakoze atari nk'ibi byo kuza kuvuga papa na mama byo kwirirwa bazenguruka baza gutanga amafaranga muri za PSG na za Arsenal ubuhake buruta buriya ni ubuhe uretse gushaka kubeshya bwana Serge ibyo rero wabivugaho dukurikije uko Kagame yishobora n'ibyo abashaka kuvugaho byo ntabwo wabirangiza ariko ileta igiye kirageze kugira abanyafrika birotse abanyafrika batekereze davantage bavuge bati ari ukundi byakorwa atari gukomeza gukora ibindi bikomeza kudusuzuguza no kuduteza inyuma numva ari byo navuga bwana Serge urakoze
Mpimati urakoze cyane Kagame kuba atagiye nyine twe turakeka yuko kubera nk'iyi raporo y'impuguke za Loni ishinja ibikorwa by'ubwicanyi muri Congo hari intambara muri Congo ashinjwa hari ubwicanyi hari ugufata abagore ku ngufu n'abakobwa n'ibindi bijyanye nayo ariko wenda tutaragera aho ngaho ukareba ugasanga Ngirente na Ndagijimana barishimira utande miliyo zo kujya gukomeza gukora gupromoting ibikorwa ngo bya go green ibikorwa by'uko Rwanda rukomeza gusa neza ni byiza rwose niba bikore kuko amafaranga basinzi niba Rwanda rutarukwiye kuba green ahantu hose muri za project Kagame yibiramo nabariya basumba benyine bavuga ko batunganya ubutaka bw'u Rwanda kubugira bwiza cyane muri za projet zo kubaka biriya bibuga bya golfe biriya byanyu mugenda mubona bagenda bakira hirya no hino bitwara amamiliyoni menshi cyane mu gihe ariko wa mugani mituelle de santé yabuze amafaranga n'urugero umunyarwanda agurishirizwa itungo rye kugira ngo ashyire muri mituelle de santé umunyarwanda agomba gutema agatoki akakagurisha kugira ngo aterateranye azabone mituelle de santé ibikorwa by'ingenzi bifasha abanyarwanda nko kwivuza imibereho ye ya buri munsi ibyo ntabwo tubona leta y'u Rwanda ishishikara gushyira amafaranga ariko aya ngaya bavuga ko nyine ari ay'abanyamahanga baba babwiye kugira ngo bakomeze bace amasashi umwanda isuku ibyo rwose bazi kubikora kuko amahanga bashima ko ari aba mbere mu bikorwa nk'ibi ngibi nibonye rero amamiliyoni bahawe nyine bivuga yuko u Rwanda ruzayabona rukabenefisiyamo kugira ngo ibyo bikorwa byose bizakomeze kugenda kuri reka tujye ku ngingo ya kabiri rero tuvuge ku gikorwa kiriya raporo kuko ntabwo mwayivuzeho ndifuza namwe kumva icyo mubitekerezaho abenshi bati Kagame arigambye ati tuzi kuvuguta umuti kandi koko atabana abanya bavuguta umuti yavugaga gukomeza kurasa Kongo no guhungabanya Kongo raporo iraje bati turarengana ntawe dure nabyo rwose ahubwo ikibabaje nuko Kongo ishaka kuzadutera tuzarinda imbibi zacu reka twumve hano igitangazwa na mukuru arinda cyangwa twibukiranye Kagame ati turavuguta umuti
abatuzanaho ibibazo by'ibindi bihugu bakabitugerekaho niyo mpamvu nyine ibyo navugaga badutera imijugujugu nagira ngo mbasezeranye umuti wabyo urahari umuti urahari w'ikinyarwanda umuti w'ikinyarwanda barawuvuguta turacyavuguta umuti abaryoherwa bakazana ibibazo ku Rwanda tutahamagaye uwo muti bazawunywa uzabavura ntabwo mbabeshya abana banyu bashiki banyu basaza banyu bazi kuvuguta
igitangaje ni ukubona amakuru y'u Rwanda rwatanze ku birebana n'imikoranire yo barayirengagije ariko bajya kuvuga noneho ku ruhande rw'u Rwanda bakagendera ku makuru adafite ibimenyetso bifatika bahabwa na guverinoma ya Congo bahabwa n'imwe mu mitwe ikorera ku butaka bwa Congo yishyize hamwe ugasanga ayo makuru batanga ku birebana n'u Rwanda ariyo bishyigikiriza naho ay'u Rwanda rutanga nayo avuga ku birebana n'uwo mutwe n'umutekano warwo ibyo ngibyo ugasanga byarashyizwe ku ruhande icyo ni icya mbere gisa n'ikirengo kitarumvikana ikindi ni ukubona hari nka raporo yanakozwe n'umunyama nako n'uwungirije umunyamabanga mukuru mu birebana no kurwanya jenoside ndavuga umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye
ni umujyanama w'umunyamabanga mukuru
yakoze amaraporo abiri agaragaza ko ibikorwa biri gukorwa n'ibidakumirwa bishobora kuzageza kuri jenoside ariko ugasanga raporo y'impuguke zawe ni icyo kintu ntacyo bakivugaho ahubwo bagahindukira bakareza bakavuga bati u Rwanda rwavuze rwibyirengagijwe
nka leta y'u Rwanda muyifata muti muyisobanura muti iyo mubona raporo ifata umutwe wa M23 ikawuhuza n'ingabo z'u Rwanda
ibyo ngibyo ntekereza ko abakora raporo ubu niro bagombye kubyisubiriza kuko niba u Rwanda rugaragaje kandi tubaze kuvuga rwatanze ntibivugwe umva hari impamvu niba abantu bakomeza kwicitsa nkuko nigeze kubikomozaho kubimenyetso bidafatika ni ufashe amafoto y'abasirikare ngo ni drone zayafashe ntuvuga igeze yafatiye ntuvuga aho bayafatiye niba ari mu Rwanda niba ari ku mupaka niba bari bambutse n'ibindi byinshi twagiye tugaragaza mu minsi ishize ikingenzi ni uko niba bivuzwe wowe ukagaragaza impamvu ubinenga muzi ibyo ugaragaje ntibitangwe ubwo haba hari impamvu ishobora kuzagaragazwa cyangwa igatangazwa ariko nanone ku rundi ruhande niba u Rwanda rugaragaje yuko icyo rwo rushyize imbere ari umutekano n'ubusugire bw'ubutaka bw'u Rwanda ari umutekano w'abaturage b'u Rwanda kandi rukavuga yuko ntago ruzihanganira izahungabanya niyo uhungabanye rushyira mu bikorwa ibigomba gukorwa kugira ngo ruwurinde ngira ngo icyo ni cyo cy'ingenzi mbere yo kwita kuvuga ngo ibi n'ibi twabye tubisobanura M23 nk'umutwe ufite ibyo uharanira ufite ibyo usaba ntabwo ukeneye nongere mbisubiremo ntabwo ukeneye ingabo z'u Rwanda kugira ngo bazifashe ngo guverinoma ya Congo yumve ibyo M23 ibisaba n'u Rwanda mu kubungabunga umutekano w'ubutaka bwarwo busigire bw'ubutaka bwarwo mu kubungabunga umutekano w'abaturage barwo ntago rukeneye gufasha M23 kugira ngo rugere kuri iyo ntego yo kubungabunga umutekano warwo
kandi nk'uko rero murabyumva ibibazo bya leta y'u Rwanda ikomeje kurwana nabyo raporo mwarayisomye cyangwa mwarayibonye tumaze iminsi twiganiraho tuyikora ibiganiro bitandukanye epima kereka ngo uhereho Kagame ati tuzi kuvuguta umuti abana bagiye kuvuguta umuti raporo yagaragaza abofisiye b'u Rwanda barenga cumi na bangahe wa mugani uko tukomeza kuyisoma tugenda tubona amazina akomeza kwiyongera uyu munsi nasubiye muri raporo ngira nsoma amazina aragenda akagera hafi muri 13 hari General Kabarebe ukuriye operation hari Lieutenant Mubaraka Muganga, Major General Rukika Rusisi, Major General Vincent Nyakarundi, Major General Frank Mugambage, Major General Emmanuel Ruvusha, hakaba Major General Alex Kagame, Brigadier General Eric Morokore, Brigadier General Gacinya Rugumya, Brigadier General Andrew Nyamvumba, Lieutenant Colonel Alexi Muranga, Capitaine Jean-Pierre Niragire, amazina agaragara muri raporo ararenga 13 abo nibo nakwibuka kuko buri gihe kabavuga hari igihe usanga babonye undi muntu yarashyizwe muri raporo epimake aya mangambure ya Mukuralinda na Kagame bahakana bati RDF niri muri Congo bati hari amafoto bavuga zira satellite batugaragariza ntibatubwira itariki zafatiweho aho zafatiwe uko zafashwe ibi bintu babyita harya ubu mu Kinyarwanda kizi ni amangambure ariko nabyita epimake tubwira icyo utekereza kuri raporo cette fois si wa mugani nk'uko Faci yavuze ati tuzava expose tubagaragaze niko birimo kugenda ariko iri tsinda ryaba ba expere ryasohoye raporo yayo finali ariko ngira kugaragaza ibimenyetso ntakuka si n'ubwa mbere bibaye bisanzwe bigaragazwa mbwira uko wakiriye raporo epimake Epimake muri studio amajwi ya Epimake ntabwo nyumva
Serge uno no uranyumva
wari kuri mute yes turakumva
wakumva bira byo mukuru arinda arimo kuvuga n'ibya bindi wabuze uti namanga mbure nibyo ahubwo birarushaho gukonfirma rya zina bamuhaye bati ni mukuru arindagira nibyo rwose ibi ntarimo kuvuga wagira ngo ni umuntu utarakandagiye no muri ekore primeri kuki ngo niba ngo drone zerekanye amafoto ngo ntibavuge ngo abo bantu n'amazina yabo bavuge amazina barayavuga arabyumva ati ntibavuge niba bari hakurya mu mupaka cyangwa niba bari hakuno nibatubwire niba bari bashonje cyangwa niba bari bariye nibatubwire niba ababyeyi bari babahaye televiziyo se kwasa bira ni uguta umutwe bo barababwira bati kanaka barahari nibo barimo kuyorora ibikorwa kandi bakabereka n'amafoto basigira ngo abasirikare bantuzanya na uniforme zabo zibagaragaza ikindi ashaka ni igiki kugira ngo yemere ko ari intuza ariko ibi byose biragaragaza ko hari giye bavuga rukwirarira gusango abo basirikare baravuguta umuti giye bavugutiye se ubu nti baba bararangije gufata goma nkuko twabivuga gacyagiye tubakabakabiriza tubabwira tuti Kagame niba ari umugabo nafate goma ni yashize umwaka tubivuze bwana Serge ubu se arayifashe uwo muti bavuguta avuga ati abana banyu abahungu banyu ariko byaranumvikanaga ko yavuga abagaga abawandi ntago abe bari barimo kubera ko abagomba kujya gutabatabwa na za sukoyi abagomba kujya gufumbira umunaba wo muri Congo n'abana b'abanyarwanda ntago ari abana be kubera ko abakoresha nk'ibikoresho naho ibyo raporo yavuze raporo ni ugukomeza gushimangira ibyo bavugaga na mbere nta urebye ibishyashya nyine biba birimo uwe na nkarokarite baba bateye bushyashya cyangwa ibindi byaha byiyongereye hejuru y'ibindi kubera ko y'icyaha kimwe gikozwe kiba kiyongeye hejuru y'ikindi ntabwo ari ukuvuga ngo icyaha iyo wakirepese kiba cyaniye icya mbere donko byo biragaragara ko baracyaperezida muri ereri aho kugira ngo bikosore bo bakavuga bati tuzakomeza duhakane tuzakomeza twinangire ibyo kuvuga ngo tuzavanaho ingabo zacu ntibigishoboka kubera ko ubona bisa naho byamunaniye akaba ameze nk'aho undi ukora ahandi akamariramo ukuboko ubona asa naho hari ibyo yidesize ariko ubwo abantu benshi bakunze kuvuga bati wa mugana aya maraporo nayo yararambiranye kuza avuga ibintu bimwe azarepeta ibyaha byakozwe byakorewe abantu bo muri Congo ariko ntihagire ibyemezo bafata ibyo njyewe nkunze kubigarukaho akenshi dukore izo reaction dukoresheje n'amarangamutima n'akababaro kacu niko gatuma dukoresha amarangamutima bazagenda babikora buhoro buhoro nabo sabana kuvuga ngo u Rwanda rumaze imyaka 28 rwica abantu muri Congo ngo bizarangirira aho ngaho gusa ngo Kagame azavemo arendemo ne ajye mu kiruhuko cy'izabukuru yiyicarire yidegembye atembere bamwohereze muri za misiyo zo kujya kubungabunga amahoro cyangwa kujya kuyobora za negosiyasiyo nk'uko ba Obasanjo cyangwa abandi ba perezida bacyuye igihe babikora ba Kikwete ntabwo bishoboka ibi bintu agomba kuzabyishyura harimo ibyaha bikomeye cyane kandi harimo victime abantu benshi cyane amamiliyoni n'amamiliyoni kugira ngo batanizisperisa kugira ngo ICC mwarabivuzeho ubushize ko bo bavuze bati nta nubwo tugiye kwirwa duhera muri 1996 reka duhereje ubundi mu kwa kabiri mu 2022 ejo bundi M23 ya kabiri yaje ubwo Kagame yayizuraga kandi yari yarapfuye reka duhere muri ibyo ngibyo byonyine birahagije kugira ngo abantu abo basirikare bose bavuga muri iyo ntuza babe bafatirwa ibihano ariko rero ni tube patient twe guhubaguza inkoni ihira igihe ntabwo ibi byaha bazabisimbuka bazabiryora byanze bikunze kumva rero ko bo bazajya hariya bagakomeza kwinangira bumva ko aribo ari abana barezwe bajeyi bavuna umuseke bakongezwa undi je pense ko igihe kimaje kurenga kandi ngira ngo n'ibihe turi mu gusoma birabitwereka ko izi za raporo ubwo zigenda zigereka hejuru y'izindi n'izindi ngira ngo ba nyiri ibyaha bagiye kuzabibazwa uko byagenda uko ari ko kose urakoze bwana Serge
epi make urakoze kuko tumaze iminsi tubiganira hari condamnation abanyamerika abafaransa abongereza uyu munsi ntawe nabonye wakondanye ibiva muri za raporo bigaragaza nyine ko u Rwanda rukomeje kudestabiliza est ya Congo sibye intambara barimo gukora muri Congo hari n'ibikorwa by'ubwicanyi hari rape gufata abagore n'abakobwa ku ngufu bigenda byimiritipiriya hirya no hino n'imirwanda irakomeje by the way wazalendo ikomeje guhangana izi nyeshyamba za M23 zirimo kugerageza kwavansa mu duce dutandukanye twa za mashisi ariko hari muryango ndagira ngo mbaze nti maze tumanuke kwihangana aporabona bagira nta zirasobanukiwana byo turabizi
amajwi
yabaye mabi hari rimwe ntumvise
ari turi kumwe
ko kunyumva turi kumwe nta majwi yabaye mabi hari rimwe ntumvise sinzi uko byagenze uranyumva
mu gihe ari ataragaruka sinzi impamvu ntamwumva reka twumve na audio
le rapport onusien rédigé par les experts du Congo qui a été présenté hier au Conseil de sécurité de l'ONU. Il est aussi largement consacré au M23. Nous sommes toujours au nord Kivu, mais plus au sud cette fois de cette province congolaise par rapport à la zone d'action des ADF. Malgré les dénégations toujours de Kigali, Amélie Tullet, une nouvelle fois, le soutien rwandais au M23 est documenté.
Des entretiens, des photos ou des images aériennes qui attestent de la présence de soldats portant une uniforme rwandaise en mars dans les territoires du Rutshuru, du Masisi et du Nyiragongo. Les experts de l'ONU affirment que des soldats rwandais ont renforcé les rangs du M23 à plusieurs reprises pour le contrôle de points stratégiques. Ainsi, à Kisheshe et Bambou, leur présence est constatée avant et après la prise de ces zones par le M23. À Kiwanja, ville prise en octobre, une vidéo montre en novembre une colonne de 25 soldats identifiés comme appartenant à l'armée rwandaise. À Mushaki, un ordinateur portable contenant des notes en Kinyarwanda et en anglais est retrouvé avec des informations sur de l'équipement militaire et des noms de soldats envoyés en mission. Le groupe d'experts de l'ONU donne aussi les noms de plusieurs officiers supérieurs rwandais impliqués, selon leurs sources, dans l'organisation de ces opérations militaires sur le sol congolais. Opération qui serait baptisée Nord Kivu.
Umuntu twandikiye ngo majwi arumvikana nabi mwatubwira namwe niba ariko mutwumva ari Abdulkarim ntabwo nakumvaga ariko nakubazaga nti wowe urabyumva ute ibivugwa n'agatsiko bahakana bati si twebwe Israel image ntabwo batubwira uwazifashe n'uburyo yazifashemo ati wenda yazifatiye ku butaka bw'u Rwanda ijambo ni ryanyu komere dali
Serge urakoze cyane Serge ntarasubiza ikibazo mbajije reka mbanze mbabwire mu kinyarwanda banza babyita kwituma mu mateke kuri kiriya kibazo babaje ngo Kagame nta kizya kuri high table cyangwa kuri table d'honneur nta kigaragara mu manama nta kuntu yajyamo kandi yaramaze kwisiga ibyondo cyangwa se yaramaze kwituma mu mateke buri muntu wese yaramubonye ntabwo ashobora rero kujya hariya urabizi Serge hariya ibihugu bikomeye byari bihari hari Amerika hari Ujerumani hari Ubufaransa hari yari kujya yahajya tesi azi yuko amaso yose arimo kumureba icyo ni icya mbere ariko icya kabiri ntiyari shuwa yuko Faki ntuza Perezida Tshisekedi ashobora atazajyayo kandi uzi yuko Tshisekedi yajyayo bakamuha stage nk'uko bahaye bariya abandi byanze bikunze yari kuvuga kiriya kibazo nk'uko bavuze inga bakabona bakagaragaza yuko Kongo ikwiriye kubigira ntabwo wavuga iterambere rya Kongo cyangwa kudevelopinga inga cyangwa kuinvestingamo biliyoni twavuze zirenga biliyoni 15 igihugu kirimo guterwa nta mahoro gifite so investment n'umutekano ni ibintu bigendana ntabwo Kagame ashobora kujya ahantu nkariya hari n'amanama nyinshi yarasanzwe ajyamo atazajyamo Serge ni ikintu cyatumaga Kagame bamwakira amanama yari cyamanuwa NEPAD ubu nta kintu cyamanuwa NEPAD rero yarahahanye aje aguma bigundiriye ariko ejo bundi barabimwambuye ubuwanza sinibuka neza wateka inzova ibari sisi wanza ari sisi wateka inzova ibyantuza nawe ku byo mwavuze rero bya raporti n'u Rwanda kuyihakana ni bitumenyereye nirya u Rwanda rwemera ikintu cyakoze iyo rwegiye bugufi icyo rwakoze rubeshyera abandi kugira ngo rwigere bugufi ikintu rwakoze rubeshyera abandi nongere mbisubiremo kandi tubisubiremo kenshi kuko ni byiza kugira ngo abantu basobanukirwe bino bintu iyo gumye bisubiramo nibwo abantu babyumva neza ko nimwe abantu baribagirwa Kagame Uganda igiye muri Congo muri ya Operation Suja mu kwezi kwa 11/2021 Kagame yagiye muri Paroma yikubita mu gituza avuga yuko we byanze bikunze azagiye bamukomera mu mashyi nta Rusiya azasaba bamukomera mu mashyi birarenga mu kwezi kwa kabiri 2022 ubwo hari hashyize amezi atatu nabwo ati nzajyayo serije ibintu abantu batavuze ni uko igihe RDF UPDF ya Uganda yajyagayo hariyo abasirikare benshi b'u Rwanda bari muri biriya bintu bya ADF bafatiwemo hari na helikopita ahubwo yagereje kujya kuba kureyo y'u Rwanda iraraswa ariko iki igira umugisha iraraswa igihe umupiloti wayo yari umuhanga arahahanyaza aragenda ayigwisha mu Rwanda ariko iyo helikopita sinzi iba yarasubiyeho ubanza byayo byararangiye ariko hapfuye abasirikare b'abanyarwanda benshi cyane bari muri ibyo bintu nka special forces kuko bari bazi ngo Uganda irimo kugerageza gukora iki irimo kugerageza gutunganya hariya kugira ngo ishobore gukora ya project yayo y'imihanda yari kuzajya Bunagana mpaka za Bukavu indi kazajya za Bunya na ye hose nibwo baactivatinze M23 bavuga bati Uganda igiye kudutanga aha ngaha reka dukore iki reka tugerageze tuyirwanye kubera iki u Rwanda ntabwo rwifuza yuko Uganda exploringa oil ntabwo rushaka yuko Uganda iba oil rich country cyangwa nation rwagejeje kubarwanya lobbinga muri UN muri European Union babonye ibintu bavuga ngo Uganda bakwiriye kwifatira ntabwo ikwiriye kudriringa biriya bintu bagira ibiki byose ni byinshi cyane byose ari iki ari ishyari ariko none hano kugira ngo iki Uganda nidusiga turagaragara nabi navuze ibyo Uganda imaze gukora byo urumva yuko n'abanyarwanda ariyo barimo gusuhukira again kubera uburyo u Rwanda ibintu bikomeye cyane so Kagame rero ntashobora kuza ngo yihakane ati ntabwo twari muri Congo kuko barabyigambaga n'ikimenyimenyi baribagiza Rudasimbura yagiyeyo kujya kukavaringa uriya mugore bari Scovia yagiye kujya kukavaringa undi witwa Gatete yagiyeyo yifotozanya nabo kukavaringa unawa wa Mubiligi umucanshuro wabo yagiyeyo kujya kukavaringa kandi baragendaga bakajya na Kishishe Serge hari n'abana b'abasirikare baguye Kishishe bahambaga urabyibuka tubivuga umunsi w'abahamba twabagirira umunota umwe wo kubibuka kuko bari abana babaye ifumbire ya Congo ibyaha bakoze kuko bisha abasirikare babo b'abanyarwanda barabibonye uko bigaruye bakajya gutemagura abaturage so ntabwo ushobora kubyihakana ariko noneho ikintu gikuru ni iki tumaze igihe tubivuga cyane ikinyejana tugezemo ntabwo ari nka bya bindi byo muri 1976 1978 no kugeza mu 2000 na ubu ngubu n'umuturage afite kamera aragufotora bakagenda bakaverifyinga hari satellite iragufata kabisa very close rityo ikakuvanayo kumeze so iriya image kubwire hari ibintu bisatse by'abanyarwanda nuko kandi baragenda bakirata ngo bari advanced muri technology ariko barangiza mukajyuwinga bakibagirwa ngo abantu baza kubatwara nk'ibigorwa isaha igeze ubu ngubu twageze muri information age muri communication age icyo ukora icyo ari cyo cyose barakibona kamera ziri everywhere
ziri ku matelefoni yacu, hari abantu bafite amatelefoni arenga abiri, ziri mu mago yacu, ziri mu mamodoka yacu, ziri buri hantu hose. Kuvuga rero ngo urabikora habure photographic evidence yabyo, ntukwangiza umwanya. Iyo rero
ntabwo ajya avuga ngo afite ibyogajuru, ajya atubwira ko yakoze investment mu byogajuru. Kagame
byarahombye, bya kindi cya one project nagiye kubahahira, njya kubahahira ukajabana ntabwo nzira maragiye ngo gari ya moshi. None na investment ya Amerika ntabwo izanyura mu Rwanda, izanyura he? Izakata inyure Zambia, izamuke ijya Tanzania, izayiva ntuza. Iyo gari ya moshi yaheze mu kirere. So niyo satellite baramwambuye, nizo invest niyo mafaranga yahombesheje RSSF iriya kiriya kigo cy'ubwishingizi, nimo Kagame yavanye muri RSSB. Ayo ngayo miliyoni zirenga 50 n'andi bashyize muri Pharmacet Kozi, urabyuka Pharmacet Kozi miliyoni 150 biriya ni amafaranga y'abanyarwanda yahombye. Nawe Serge, ibindi bya Pharmacet Kozi uzi bitwara n'ibyo byo kuinvestinga mu bintu bipfuye, uzi ko ubu ngo afitanye ikibazo na wa muntu yari yahaye akazi ko kumushakira impamvu gikeri gifite GPS. Uramubona ni Dr. Ndeharya, uriya mugabo wajyaga muri za Rwanda Day.
Crete nikiza Crete. Ngo
baramwanja miliyoni 40 z'amadolari.
Hari indi story nk'ubwo abafite amakuru banshake bambwire tujya kwi. Crete nikiza ngo aherutse kurongora, je pense qu'il y a une cause de divorce, aherutse kurongora ngo umuntu wo mu gatsiko. Nanone abantu bakibaza atari ko se uyu ko Kagame amurega ko yamwibye utande miliyo, kaba arongoye umuntu wo mu gatsiko. Nanone abantu baranyandikiye bati ibintu bya Crete harimo saga nyinshi, baramushinja kwiba gatsiko, ariko ngo amaze iminsi arongoye ikizungerezi nyine cyo mu gatsiko. Bivuga ko rero abantu byarabashoboye, ubwo ni amakuru yo averifiye karagaciye.
Umubwire uti perestasiyo leta impamvu fani kwa gatsiko sika ko mu pati ya tourism harimo kugurisha abana b'abakobwa bacu, ntako wabigenza.
Aje kubyinjiramo kuko nicyo kintu bambwiraga bati aho si deployment bamukuye.
Yemeye bamuhaye ikizungirizi, twabyitaga ibizungirizi kera, bamukubise ikizungirizi buriya. Anyway, the key point uko imeze ni uku nguku rero, bareke kwihakana, byaravuzwe kandi n'ikimenyimenyi ibyo birimo gutuma Kagame atinya kujya mu manama ahariho hose. Arimo kuhatinya, ntabwo ari gusa n'amanama ya East Africa, arayatinya n'ibiki byose, kuko barimo ntabwo abantu bose bakubeshyera Serge, ntabwo n'abaturage bakubeshyera. Ariko none igikomeye ni iki cy'ingenzi, mwumvise uriya washyizeho avuga ngo banze gushyira muri raporo ibyo u Rwanda rwababwiye nibyo rwavugiraga M23. U Rwanda rukivugira M23 yakwivugiye ku bariya group of experts bafite capacity yo kugira ngo bagere ngo bavugane na M23. Kuki ari u Rwanda rugomba kubavugira? Bikwereka yuko aribo nibo bambaye ijacket yitwa ngo ni M23, ariko ari RDF. So iyo wakoze ikintu cyemere, si niyo mpamvu babyihakana. Iyo bazi ko bashobora kubyihakana, then ibyo barimo gukora ni bibi. Ibyo barimo gukora ni bibi, kuzera ngo ubyihakane. Wamaze kubikora wabyeretse abanyarwanda ko ari byo. Serge hari urugambo rumbwira ngo biriya ngo hariya ngo hariya North Kivumun Promised Land niko wabwiye abanyarwanda, niyo makiriro y'abanyarwanda, bya bindi wabwira ngo matunda yiko mbere. N'ubu ngubu koko umuntu wabwira matunda yiko mbere kuva muri 1990 kugeza n'ubu ngubu, kandi wubwe abarirwa mu bantu bageze muri biliyoni y'amadolari. Njye ikibazo ntabwo nkigishyira kuri Kagame, gishyira ku banyarwanda. Buri gihe ndabivuga nongere mbisubiremo, abanyarwanda zijya ku banyarwanda, ingaruka zabyo zose zijya ku banyarwanda. Urebe Serge idolari, wenda ubu ngubu ubwo babaye turaza gutungana, urebe exchange rate in the last one month uko igenda izamuka, ifaranga rita agaciro. Kandi uzi ko u Rwanda predominant rushingiye ku importing ibintu byose y'abimikeri yaba agahunga y'abiki byose bari importing urebere rero cost of living ukiri buzamuke yaba namavuta yaba ibiki byose ni miti niyo na buri kintu cyose ni babivana hanze iyo dollar izamutse rero ubuzima bugomba gukomera amafaranga bahaye y'imishahara yapfubusa ariko hari n'amagambo n'ibirimo kutubwira ibyo mubwira nti amafaranga babahaye arajya kuzimya uruhira arajya mu muriro hari n'amadipatoma ya leta kubera ami ntago yishyurwa imwe bishyura imwe uyu munsi uyu ku kwezi indi bakazayishyura mu kwezi gutaha indi bakazayishyura bagenda basaranganya kubera ko amafaranga yabaye makeya kubetewe n'iki n'intambara aho kugira ngo bayamagane ahubwo barimo kwishyira ni ikibazo gisarije gikomeye cyane ariko nongere mbisubiremo igihe Saddam yateraga Kuwait umugabo wita Tariq Aziz yagiye abihakana hari n'undi wita ba Kemiko Ali bagiye babihakana n'ibiki Saddam avuyeho bano bantu bararezwe kandi nka Tariq Aziz nta kintu yigeze akora n'uyu mukuru arinda rero nabiruta ni akazi kabo ariko maze iminsi ntumva biruta noneho iba yarumvise ibiganiro tukamwibutsa Tariq Aziz wenda agakora research akabibona simbizi ariko aba bantu Serge babeshya abaturage nkaho bakitandukanyije n'icyaha kandi ari abanyabwenge atari bo muninjiji bagomba gukora uko dushoboye bakazafatirwa ibihano nabo njye ndumva ari ibyo ngibyo so nta kwihakana ntabwo Amerika ari abasazi babakondeminga ntabwo Abafaransa ari abasazi babakondeminga na UK yajoyininze abakondeminze noneho na Germany yo bakomeninze kuva kera European Union yarabakondeminga n'abandi bandi bose abanyafurika bo rero bababwiye kera kuva kera bababwiye kera uribuka muri Ethiopia mu kwezi kwa kabiri tariki 14 barababwiye directly bati va muri Congo mu isoni n'ibiki n'ikimwaro asohoka mu nama ariko bitasohoka mu nama so ariyo nta kuntu yabyihakana ingaruka ziri ku banyarwanda kandi mu buryo mu ngeri zose z'abanyarwanda nakubwiye ingaruka nta mafaranga azajya abona ntabwo igihugu cya kondeminga ngo kiguhe amafaranga ntabwo byumvikana n'aya ngaya uvuga ngo barimo kumuha bushobora gusanga bayahagaritse konge ikwiriye gukomprenga gusa iti muramuha amafaranga kandi yagize atya ntibayabahe ariko niba nayabaha arajya mu muriro n'umuriro n'ahantu hari umuriro hari ubukene buteye ubwoba cyane nk'ahandi abantu bameze nabi Serge ndumva ari ibyo navuga urakoze cyane
urakoze cyane Ali Abdulkarim reka rero duhita tunyarukira turagaruka muri Congo mu kanya tubanze tunyarukire muri Mozambique Kabarebe arimo arasura ingabo z'u Rwanda muri Mozambique yarakomotse ejo bundi muri Repubulika ya Centrafrica arabo twaje tuganira bambaza batari ko se izi ngendo zirimo gukorerwa ingabo z'u Rwanda buri cyumweru hanze y'u Rwanda aho ni shyashya birabe nyine biraba atari bya binavuga ati izi nizo zizankuraho zizampirika nk'uko bagira paranoia ariko rero kuba babysittinga abantu niko babitekereza bati ku babysittinga zino ngabo kuzisura ni ukuzigarura morale ni ukuzibwira ko bahagaze neza ni ukuzitaho ni ukuzishakira wenda ka bonisi kuzibwira ko his excellency azikunda cyane azizirikana ni ikintu abantu bakomeje kwibazaho bati ingendo za hato na hato kubasura zihata iki umwe mu bakunzi ba Gitwe twaganiriye wananyeretse ino nkuru ntabwo nari nayibonye yibajije ati umwuka uvugwa muri ziriya ngabo urazwi tukaba tumaze kuvuga urwo rutonde rw'abasirikare b'abasirikare bakuru barimo kuvuga muri raporo hariya muri Congo wenda ejo sanctions zifatwa byakabaye byiza tubonye Sumbirigi bamukoreye sanction na miyeye ubu mudamu we uwitwa umudamu we ari muri Canada ndetse n'imitungo byose bazafatira cyangwa bafatire abasirikare nabo baje kugira paranoia bati burya koko bizakomeza bitwandikwa ujya hariya kugira ngo utange morale ubabwire uti ibyo nibihuha mu byirengagize turavuga utumuti iby'intambara ya Kongo mu byirengagize turavuga utumuti hari no kubabwira wenda ati bamwe muri mwe muzavamuze mu ntambara zo muri Kongo tujye tuvana hariya bariya bashyizwe mu maraporo muri Kongo tubajyane muri Mozambique tuzane abandi bashya muri intambara zo muri Kongo nabo babashyire mu maraporo tubajyane muri Sudani cyangwa tubajyane muri Central Africa bahore babakora rotation hirya no hino icyo ni cyo kintu abantu bibaza bati izi za rotation cyangwa gusura abantu hari ikintu bihatse Ali Abdul Karim reka mpite ngo era wende pima cyeze nyuma ko ari ubikomojeho izi ngendo wabona n'ishyashya zo kujya gusura aba basirikare wagira ngo ni abana b'abanyeshuri muri boarding school abana bo muri interina iri surwa rya hato na hato uri sesengu uyibona ari hatse iki ni ugutanga morale ni ukuza kubabwira ko ibyandikwa atari byo ni ukuza kuvuga ko u Rwanda rufite abanzi gerageza udufashe kandi si isumbe ryo wenyine hari n'abandi bakomandazi bavuyeyo mbere ye muri Mozambique buri cyumweru bisaba ko basurwa Ali Abdul Karim eske bari muri boarding school n'abana bagomba gusurwa muri weekend ya muri ryanyu
Serge urakoze cyane mbere na mbere bano basirikare bari muri combat
ntabwo nkumva uri kuri mute
ntiba oya nge ntabwo nishyira kuri mute ntabwo nyumva yes bano basirikare bo bagomba gusurwa kuko aba Mozambique n'aba Central Africa bo bari muri combat mode so bagomba gusurwa ntabwo batandukanye n'abaroni kuko roni nyine ibifite uburyo bwayo ariko abangaba bo bari mu ntuza bagomba gusurwa ariko gusurwa na kabarebe warumva kuva bajyayo yabona ba Central Africa na hehe warumva kabarebe ajyayo kabarebe ni advisor ntabwo ari mukuru w'ingabo
kabarebe ari muri Central Africa ndakeka hashize icyumweru kimwe
cyangwa bibiri nibwo nikubwira nibwo akiva Central Africa none agiye n'ahangaha Serge utabizi iri raporo ya Roni itarasohoka babanza kuyiha u Rwanda rukayireba kuko niko bimeze mbere ya indi nisho preliminary report barayibaha hanyuma iyi final nayo bakayibaha itarajya muri ntuza bakayibona ariko uribuka yuko nigeze no kubabwira yuko binababera leaked bakayibona ariko baba babizi nabo bafite intelligence baba bazi ibigiye gusohoka bagomba gutanguranwa rero bakajya kugira ngo bajye guhumuriza abasirikare ibyo mwumva byose ntabwo ariko bimeze aya maradiyo mwumva ntabwo ariko bigize turacyakomeye ntacyo dore n'ikimenya imengu indimo kugenda ntacyo bigize kuko kabarebe ni advisor ntabwo akiri umusirikare ntabwo ubundi yakabaye hajyayo wenda muganga ubu ngubu kuko kazura yavuyeho cyangwa se byanakabya cyane akajyayo nyakarundi ye ariko birakugaragariza yuko ahubwo muri bariya bantu harimo urwikekwe rwo kuvuga morale irimo gucika kabya bino kubwiye bya Amini ajya kuvaho ajya kugenda Amini abasirikare batangiye kumubwira ngo ngwino wirwane zino ntambara
ahubwo andi ukire naho amakuru mbonye nuko na minisitiri w'umutekano Mbariza Munda nawe ari Maputo muri Mozambique yagiye guhagararira Kagame mu gikorwa kiriya cya desarmement de mobilisation reintegration bahoze ari abasirikare ba NAMO ex combatant urumva rero na minisitiri w'ingabo nawe ari muri Mozambique
ariko uyu kabarebe we yagiye mu kureba bariya nibyo nari nkugerejeho Serge tuzi yuko abasirikare morali yabo iri hasi cyane kubera ukuntu barimo gupfa no kubera ukuntu barimo kubahuzagura bati nta clear mind hariho abantu batekereza hariho school of thoughts ebyiri iya mbere irimo ba nyakarundi Karusisi uriya Ruki Karusisi n'abandi begereye Kagame bamubwira ngo nibahite batera Kongo baraza kwigira abandi bajya ku ruhande rwa kabarebe nawe akavuga ati turindire amatora ze tuduruvanye tukora akaduruvanganya mu matora amatora naza tugakora tukaduruvanganya tukica tugakora ibiki ndetse bagakora bya bindi wabonaga bashaka bakoraga na Uganda na hehe
bizatuma abantu bose bahinduka faki leta ibe Kongo ibure imbaraga nubwo yanatsinda azaba atagifite legitimase ye igabanyuke y'abaturage cyangwa iyi morale abaturage bafite igabanyuke so akambwira ati reka tugire dutyo cyane cyane ku bungubu amavunja bagiye bayahandura cyane reka twongere tubuildinge bushya so Kagame ari hagati kandi ugomba kudecidinga bigomba kugera bite nk'uko nyine nk'umufasisti wese uri ku mutwe n'ugomba kubigira icyo kibazo rero icyo kirimo gukora kirimo gutera akajagari mu mitwe y'abasirikare kubona no kubona abayobozi babo ubwabo ntago ba understanding ukuntu ibintu bimeze Serge kikugaragariza bino bintu banzure ukuntu uriya Eugene Nkubito nibwo yari akijya Mozambique asimbura ntuza asimbura Kabandana ntabwo yari amara igihe kinini cyane ariko ahita avayo asimburanywe na Alex Kagame muri third division buriya nuko Nkubito we atari kuri ruriya rutonde we barakeka bati wenda najya hariya wenda we byakora iki byabuzabuza ariko Alex Kagame ko ari ku rutonde rekaho tube tumuhungishije tumutware hariya ba Kazuru of course bo babakuyeho n'ibiki uretse yuko harimo n'ibindi byo kuvuga yuko Nyiramongi yakoze iki Nyiramongi za contracts ze z'amavuta n'ibindi bikoresho aha bya gisirikare contracts abona za gisirikare harimo amanyanga ubanza amakuru mwavuga yuko Kabandana n'uwo bashobora kuba afite ibibazo wenda nawe ashobora gukurikira musema kweri kuko niwe wasubiye mwanya wa inspectorate ubundi abantu bakekaga yuko ari we bari buzamura akaba akajya mwanya uriya ntuza yagiyeho Nyakarundi ariko abonye ko batamushyizeho therefore hari ikibazo mu gisirikare kandi Kagame rero y'ibintu bikomeye nk'ibi ngibi aba paranoid cyane ku buryo n'umwuka mubi ugenda uza akagenda ashyiraho abantu ku bandi aragenda ashyiraho bamwe bashyiraho abandi agira ibiki ikibazo gikomeye rero cyabaye mu Rwanda mu gisirikare cy'u Rwanda muri ibi byahindutse ejo bundi kifiga wajemo noneho ugaragara ko azaba mubi kurusha na Sumbirigi na Kabarebe n'uriya witwa Nyakarundi araregana ngo biteye ubwoba kandi akabikora mu cyayenge ariko agasupanya abwira kaga ibi n'ibi 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 so abandi bahari urabona yuko bifite ingaruka biri bugire ikindi Serge uburyo birukanyemo bariya abasirikare ba Aloyizi Muganga ba Mutiganda bande biriya ni ibintu bifite icyo byakomerekejeho cyane mu basirikare cyane cyane bari babazi kandi abandi bari babazi nk'abantu b'abahanga nubwo hari igihe babakoreshaga amabi ariko ubuhanga bwabo bwa nk'abantu ntabwo babakuraho byarababaje cyane rero Kagame rero arimo kubifiringa ziriya ni impact ziba zirimo kuza birenda kumera nka cya gihe General Kayumba yahungaga mu gisirikare hajemo confusion iba ikomeye cyane kandi iba mwibuka neza na changes zabaye nyinshi cyane kuko bagombaga guhindura uba mukuru w'ingabo baramuhindura nibwo bazanaga ntuza Kayonga Kabarebe bamugira minister wa defense bazana ba Kaisari siza Kaisari bamugira mukuru wa chief of defense chief of the army bazana abantu ngo batatinzemo abantu ba muhire bari abarurayi bahita babashyira muri polisi Dan Munyiza bahita bamugira muri intelligence nawe urabona ukuntu impinduka zabaye nyinshi cyane bityo abandi nk'umuntu nkabyatombye abagamba bamutwara muri training muri kosi muri Amerika n'ibi rero nibyo birimo kuba kubera first of all Congo ikindi ziriya mpinduka zabaye mu gisirikare hari benshi batazishimiye hari amabanga menshi baduhisha ariko bikugaragariza yuko bararambiwe bamaze kurambirwa bamaze kubibagera ahantu kandi ntabwo waguma wica unafunga bashobuje abantu ngo babirebe hari umuntu ejo bundi wanganiraga ashimangira ibyo nari nzi ambwira ukuntu bakubitaga Nyamvumba bakimuvana ku bwa minisita
ukuntu bamufungiye ahantu iba hari rebero iba hari hehe bamukubita Kagame arimo kubireba uribuka ko twari muri COVID Kagame arimo kubireba abinjoyinga kuri video bagira bate
Are you serious?
Yes, Kagame arimo kubireba kuntuza buriya wabonye arimo kureba kuriya buriya ntako yabigenza inzogera bagiye kumushyiramo ariko yarabanje gukubitwa bya nyacyo kandi Kagame arimo kubireba agomba kuba ari we supervising ubwe that's how sad it is so birimo kugenderaho bigera uko ikintu wageze aho ngaho abasirikare bakarambirwa gukica abantu abasirikare bakarambirwa ariko nuno bapfa bapfira ubusa bakarambirwa ntabwo umusirikare ashaka ngo ajye kurwana n'ubwe we akana ngo ntabwo duhari kandi ahari ntabwo bimuha morale so Serije ibihari ni byinshi cyane so Sumbirigi rero agomba kugenda kuko niwe master w'igipindi no gushuka ababwira ati matunda yiko mbere mwihangane gatoya murabona ingaruka ibingibi mwihangane gato muraza kubona ibingibi na Kagame kugira ngo areke Sumbirigi none ashobore gusohoka ajye hanze Serije ni statement ikomeye cyane irakwereka yuko ari ku buke ntabwo byoroshye kuko ubundi nawe kugenda bagendaga bamuherekeje ameze nk'intuza ariko n'ubu ngubu baraza kubikora so ubundi abantu yadressingaga ni abanyeshuri ni banda ko ari umugaragu wa bamporiki no mudisayidi ngeraga ati ngwino wigisha ahangaha none ubu ngubu yatangiye kujya mu gisirikare birakwereka yuko Kagame has lost the grip kandi arimo kubisensinga agomba kuzana rero kabarebe sinia wo gutera ibyo bipindi no gucabiranya meanwhile na ntuza uwo wabonye akantu navuze arimo gukora damage nyayo tubitega amaso ariko ntabwo ari byiza haba kuri Kagame ariko haba no mu gisirikare ariko cyane cyane noneho ingaruka zabyo ku banyarwanda n'urwatubyaye urakoze cyane Serge
ugize neza no by the way ubwo nari nkimo guprocessing akumva ko full general akubitwa bamureba kuri video ejo bakazagaruka bakamupinda no nicyo ndimo kwibaza ntabwo mbyumva simbasha kubyumva kumubwira ngo urakubitwa ejo bakakugarura batigenda hariya nari namubonye mu nama y'ejo bundi igihe yakoraga ya nama y'abasirikare bakuru yicayemo hariya
ntagurumva uwo bashyize mu ngunguru y'amazirantoki ariko ubungubu si generali nawe wenda bugufi
karagaciyemo bagenzi
bacu waramwumvise ariko bashyize mu ngunguru y'amazirantoki ariko yarangiza akaza bakongera bakamudiployinga arangiza aranazamuka banamukuru so ibiba muri kiriya gihugu umunsi Kagame yavuyeho ntituzajya muri ya Truth Commission abantu bakabwizanya ukuri ibizava yaho zaba ari bibi cyane Serije abantu bazatangara
materi ngufi ngira ngo nkora ahangaha kuri Minisitiri Juvenal Malizamunda wagiye guhagararira Kagame muri uyu muhango wo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze muri Renamo abex combatant ba Renamo none se Kagame bamutegurira umuhango wo kuza kubamo nta wundi umukuru w'igihugu wa Mozambique ntabwo mubonamo ndareba n'ifoto hariya muri Studio Steve garura iyo foto kugira ngo bagenzi banjye bayirebe aba ni abantu bari kumwe na Malizamunda banayifata hariya simbona kuza kuri Perezida Kagame muri desarmement na reintegration y'aba bakombatante ni umuhango w'abakuru b'ibihugu bagomba kwatendinga ntabwo mbyumva njyewe ariko ibya bintu byose ko Kagame niwe n'uhabwa invitation dore ambasaderi w'u Rwanda muri Afrika muri Mozambique wamaze abanyarwanda Claude niko bisanzwe n'uwo nguri inyuma ya Malizamunda bari gushimuta abanyarwanda insi yarabamaze abasigaye hariya na barescape anyway nagaciyemo tuzabikurikira turebe ukuntu yaje guhagarara Kagame muri uyu muhango sikiyana abandi bakuru b'ibihugu bari batumiwe ke dore nguwo arimo sinzi niba ari ubutumwa bwa His Excellence arimo kumuha murabibona tuzabigaruka buta reka tujye ku nkuru ya nyuma dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba nagira ngo tugaruke kuri Congo ibya M23 nabibabwiraga yuko n'uyu munsi Wazalendo igihanganye nabo hariya muri za Butare ngo kuri monasteri uyu munsi nabwo ngo habaye udutero ariko ntabwo bigeze bavansa Wazalendo ibasubiza inyuma inkuru nyamukuru ivugwa kandi abenshi wenda mwanahita munishimira iriya prosese yo gutegura ikigo cya Rumangabo mwabonye East African Region Force uyu munsi iri kumwe na MONUSCO iri kumwe n'abantu bo muri mekanisme ad hoc na mekanisme bakaba bagiye muri kiriya kigo cya Rumangabo kukireba kugisura ari naho ingabo za RDF 23 zizajyanwa mbere yuko bazivana bajijyana Kindu ariko nkuko twabibabwiye mu itangazo riherutse ejo bundi rya RDF 23 bo bavuga yuko badakozwa ikigo cya Rumangabo niyo amananiza rero akomeje ikigo cyagiye gusurwa bagiye kukireba ariko nanone mwibuke ko basohoye itangazo bavuga bati ntabwo twebwe tuzajya muri kiriya kigo ntabwo kiriya kigo bitureba ibujumbura mu Burundi murabyibuka His Excellency Neva niwe washimangiye avuga ati ko gire neza abaga yuko RDF 23 nayo yajya muri timu ijya kuverifiya no gusura ikigo byabaye impaka rero nk'uko mubyibuka Musa Nyamwisi nawe arabirwanya arabyamagana Evariste Ndayishimiye yabonye bikomeye nawe afata iyo pozisiyo aravuga ati si ngombwa ko RDF 23 yajyayo ati ababireba abapatinazi babo bazajya baba informinga hariya bazajya babaha amakuru ikindi nabonye rero ni uko bavuga ko abareprezanta ba EAC bose bagombye kujya hariya ku ruhande rw'u Rwanda nta muntu nzi wakandagira hariya kuko ibindi bihugu byose biri represente bavuga East Africa yose ariko ko mu Rwanda ni igihugu cy'umwanzi wa Congo kandi mu zina zo bari bafite abantu muri mekanisme nabo barirukanywe u Rwanda zasakuza ruti ntabwo twatumiye natwe kujya gutegura kiriya kigo kuko n'u Rwanda rwiteguriraho abasore babo bazajya iyi nkuru rero nta byinshi umuntu yakayivugaho ahubwo umuntu yakwibaza ati ko M23 idakozwa Rumangabo none East Africa Region Force MONUSCO n'abandi bapartenaire babo muri verification bakaba igikorwa bagikoze kandi abahungu bakagame bakati ntabwo tuzajya hariya ibi byose ni amananiza abantu bagomba gutekerezaho ngo nta kirabivuga ahubwo tuzabireba mu minsi iri imbere igize icyo ibivugaho epimake nta mushobora wabunyumva
ndakumva neza bwana Serge
turimo turavuga kuri iyi nkuru yo kujya gusura ikigo cya Rumangabo kigomba kujyanwamo abahungu ba Kagame mbere y'uko bazabajyana Kindu aho Sadeke izabibarindira aha ni pre-contact mabaza agomba kubajyanamo mbere bakazabavanayo babajyana Kindu ikigo cyasuwe bagiye kuhareba ndizera yuko amakuru tuza kubona baza kuba ko ari positive ariko nanone abahungu ba Kagame ntibakozwa kujya muri iki kigo mbere ku ikubitiro bavuga ko Rumanga Sabyinyo atari inyamaswa ejo bundi Kongo bemera kubazana Rumangabo none bati naho ntabwo tuwakozwa muri strategy ukeka ko barimo gukora ikipe make kuko ahantu hose baba propose barimo barahanga bwana Pimaki
bo
Pimaki enda kumva
ibintu barimo gukora ni ukwitindiriza ubusa kubera ko baratekereza bati uko ingabo za EAC zaje ntizigire icyo zimara ntizikore ibyo bari byari byanditswe mu masezerano ya mu biganiro byabereye Angola na Nairobi bo baratekereza bati n'ingabo za SADC uretse no kuba zaza ntizigire icyo zikora ahubwo zishobora no kutazaza Kagame arimo arakora umubano mwiza arimo arakora forcing muri diplomasi muri bihugu bya SADC yizera ko ibi bihugu arimo kujyamo nk'izo za Mozambique mu koherezamo no kujya gutaha ibintu bidafashe bidashinga we yizera wenda ko ibi bihugu za Zambia za Malawi zoza Zimbabwe na Mozambique bazakoresha uko bashoboye ku buryo bazaburizamo igikorwa cya SADC kugira kujya gutabara Congo kujya kubafasha muri iriya process yo kujyana M23RDF aho igomba nkaba numva rero ari uburyo bwo kugira ngo batsinde ubwana serivisi amajwi araza neza ko numva arimo ibintu bigerera
inda mwumva neza ubwo baratwumva nta kibazo bakomeza
donko barabikora bizeye ko adeka itazaza cyangwa niyo yaza nta ntuza nta kizakora bakaba bizeye ko ari uburyo bwo gutsinda kugira ngo Kongo izarambe ibyo kugereza igihe izagera ikemerera imishyikirano ibiganiro direkite na emuvetuwa aratiyeti none bakora yandikira
amajwi nabi nikubambwira ihangane gato reba icyo twakosora ubwo ngubwo harimo amakaraga kuri YouTube muri tekinike mudufashe ubwo ndakeka ari ku ruhande rwa ipima njyewe ndibwira ko mubyumva neza by the way bambwira
madame bien avant monsieur Lacroix il y avait une délégation des ambassadeurs des pays membres du conseil de sécurité qui avaient séjourné en République démocratique du Congo, ils ont été à l'Est, ils ont constaté ce qui se passe, mais à leur retour, ils ont préconisé une solution politique par rapport à...
Ali Abdoulkarim, reka numve niba ari wowe kugira ngo nidentifie niba ari kwa ipimaki birimo guturuka. Okay, ngo ni kuri ipimaki ikibazo kirimo guturuka. Ali, wafata ijambo nkumva niba nkumva neza kugira ngo ndebe iyo linye yawe niba
itambutse
ya ngenda kumva muri studio bambwire nibo barimo gukontrola amajwi
nge nta makaraza ari mu byanjye
yes kuri wowe ni okay ya kuri wowe nta kibazo nk'uko babimbwiye reka mugenzi wanjye muri studio afashe epimaki kumugarura Epimaki bakugarura tukareba niba ikibazo cyatunganye mbere y'uko dusoza
ubu muranyu ngo noneho
turakumva kumeza
nani ndimo gusobanura mvuga nti ibyo bari mu gukora no kwitinda bavuga bati reka tugende duhindura imivuno tugende duhindura imvugo nk'uko babihereye kare bakababwira bati nukuva mu aho mwafashe ingabo za iyatse zikafata ahubwo zikakontrola n'abasirikari ba Kongo bakahaza bo bakagenda babisoma uko babishaka bati ahubwo ingabo za Kongo ntabwo zigomba kuhakandagira niziyakandagira tuzagaruka twisubiza naho twari dufite bo bagafata ibintu bakabisoma uko babishaka uko babyifuza n'ibingibi niko barimo kuvuga niko barimo kubigenza ibyo bya kantono mazo kuvuga ngo bazabajyanira umangabo baravuga bati nimwebwe mwabyanditse birabareba mwebwe mwabyanditse ariko twebwe ntabwo dusireba bakaba rero barimo kureba barimo gutata niba amazi ashyushye kugira ngo barebe andi mayeri bazagenda bongeraho kugira ngo ingabo za Kongo na Kongo n'abanyepolitiki ubwabo bageraho barambirwe bemere ibyo baba basaba ibyo byo kugira ngo bavangavange ingabo bongere bajye gucengera igisirikare cya Kongo numva ariyo mpamvu barimo kubikora bazi ko ibyinshi bagiye babikora bikabahira na mbere kose no mu ntambara zashize bazi ko n'ubungubu ariko bimeze ariko abayobozi ba Kongo bamaze kugaragaza ko ibyo batabikangishwa ko bari ferme batava kwizima kuri urwo rwego bazikisha igihugu ko batazabitezukaho je pense que bazageraho bagakora igikwiye bakagiye urumangabo cyangwa bakareba iyo bajya ahandi ibyo byose barabivuga nuko Kongo itari yabacanaho umuriro itari yazana ingufu zayo zitari zagira nk'aho bifuza kugira ngo bikemurire ikibazo batagomye no kuba bajya no kuzana bahandi bwa na Serge ibi barabikora kubera ko bazi cyo bokeje ariko je pense ko kwikije bari mu kwibeshya bazagirabona n'ibyo byo kubajyana rumanga bo babibure bashwiragire ba kandi no kugaruka iyo bateye bava nabyo bikaba Kagame sinzi niba bazabemera yarabyivugiye ati ntago bazagaruka iwanjye ibyo rero ahubwo bashatse bakwemera iyi solution alamiable yo kugira ngo bajye rumangabo noneho bakabasubiza mu buzima busanzwe nk'uko ibiganiro bya Angola na Nairobi bivuga ndumva aricyo navuga ahubwo na Serge
epe make nicyo nyine ibiganiro bivuga u Rwanda rugomba gushyira mu bikorwa gutahukana abasirikare babo ba M23 bakava ku butaka bwa Congo abakongomani bakava bajya muri ya process yo kubasubiza mu buzima busanzwe urabona Kagame arashima ibibereye muri Mozambique ashima ba ex-combata ba Renemo ko baba barashyize imbundasi bakabagiye mu buzima busanzwe arashimira Perezida Philippe Nyusi n'abaturage ba Mozambique ku gikorwa rwose successful implementation ya désarmement, démobilisation, réintégration yaba baremo Renamo ex-combatant ashima rwose ko ari igikorwa cy'ingirakamaro milestone bakoze muri Mozambique kugira ngo igire amahoro muri la process ariko ku ruhande rwo muri Congo Kagame ntago abikozwa mwumve arimo arashima ku ruhande rwa Mozambique iriya process Congo ifite ishaka gukora muri Congo yo gusubira mu buzima busanzwe aba barwanyi bakabintegra muri societe ntabwo abishaka ashaka ko bajya mu shori bwa leta ngo bafate igisirikare akomeze kubakoreramo ariko reba muri Mozambique arashima mugenzi we n'abaturage ba Mozambique ko baragize kuri agreement yo kugira ngo aba bahoze ari abarwanyi basubire mu buzima busanzwe ari Abdulkarim umunota umwe cyangwa ibiri ahangaha dukomparize message muri Mozambique ni byiza arabashima ariko muri Congo ati zabashyira mu bushorishori bakomeze badestabilize igihugu cya Congo
Serge hari umuntu wanyoherereje ibi bintu kuvanamo ibintu byo kuvuga birebire cyane iyo tweet ya Kagame yanyoherereje ndamugani kucyo nyoherereza bino bintu bya Kagame kandi azi ko ibyo Kagame bavuga byose abari ibinyoma abari PR abari deceit ugushaka kwerekana yuko yemera mu bintu kandi atabyemereramo ubwe muzi ko bamaze igihe bamubwira ngo niyumvikane na FDR yanze kumvikana nayo abita abajenosideri bari abantu bari namo bishe abo Mozambique benshi cyane mu ntambara zabo ariko bo barageze aho barabemera ntabwo babemeye ubu ngubu imbunda zabo bazihosheje kera batarabemera Kagame yakoze yakoraga uko ashoboye kugira ngo avuge ngo abarenamo ibyo abantu barimo kwica abanyamozambique barimo kwica cyangwa intambara barimo gukora ngo n'abanyarwanda barimo kwikora ahiga impunzi z'abanyarwanda zari zikigera muri Mozambique icyo gihe ariko abanyamozambique bo batera intambwe kubera yuko bari batangiye gutera imbere muri demokarasi bumvikana na bano bantu bumvikana renamo Frere bumvikana renamo barimo kugira ibyo barimo gukora rero ni tail end y'ibyo bakoze mbere kuva rero Kagame yandika nka bino bintu ngiye nkubwira umuntu wabinyoherereje mbwira nk'ibi ngibi binyoherereje iby'iki ngiye ndashaka kuko uretse kuza ntuza yanjye phone yanjye n'ibiki do I really need this biramarira iki kuko Kagame kubwira ngo arasaba imbabazi uyu perezida ngo kuba mutumiye muri ibyo ngibyo atagiye muri mu Bufaransa aho barimo kuvuga ibintu biri serious biri global kandi yaravuga ngo niwe uvugira Afurika kanyereka yuko yagiye kugira nagakwiriye kujya n'ubundi cyangwa yaranze kujya Bujumbura mu byo gukemura ikibazo cya Congo cyangwa ikibazo kindeba njye mujya Mozambique uretse yuko hari abanyarwanda Kagame yagiye guhohotera kuko ibya Mozambique nkanjye bindebera anyway maze kuvuga ibyo rero Serge uwo muntu twagiranye impaka ndende mubwira ni njyewe no disiti ibinyoma bya Kagame n'amacabiranya ye n'ibiki kuri njyewe mba numva ntacyo nshobora kureba nuko wambwira ibindi ni nko kumva nk'uriya nka mukuru ari byari buvuge official narrative ni line imwe urayizi ibyo abavuga
haba hakabije kwereka ibinyoma no kwereka yuko nyine ari igihangange agashimira ibi ariko adashobora kubikora atanabyemereramo. Kubera iyo mpamvu rero bano bantu ba M23 twarababwiye Serge hamwe n'abanyarwanda abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari muri Congo n'abantu bafite bafite ubwoko bwa gitutsi bari muri Congo twarababwiye Kagame ntacyo ashobora kubafasha. Shimiruya muririmbi Dallas wakoze iriya ndirimbo ivuga ngo masiya ngo ni masiya ngo ni ikinyoma arimo kubatwara mu muvumba abantu badashobora ubaroha bakwiriye kwanga biriya bintu bya Kagame. Abantu M23 byabayeho muri bibiri na cumi na gatatu simpamye ko ubungubu Uganda izabemera ngo nibajye muri Uganda. Twarababwiye baraburiwe kandi mbere burya bari baburiwe newe mbere muri 2012-2013 RNC yagize uruhare mu kubaburira baranga biraje Inyanza barakubitwa none n'ubu ngubu the same story. Ingaruka Kagame amaze kubigira azabata ntashobora kubaguma iruhande. Congo bagerageje kugira ngo ntago bari bujye sabyinyo none bababwiye bati nimuze Rumangabo. Rumangabo M23 yagiye irahafata iyo mwibuka ntago ari rimwe kabiri ubu rero kuki bavuga ngo ntago bashobora kujya nibajyeyo. Ariko icyo batinya ni ikihe? Nuko abo bita ngo M23 ari RDF ntago bashobora kubikora rero. So igikuru kiriya ni nko kuvuga kiriya kugira ngo Kongo icyemere n'abariya ba East Africa Community bacyemere ni nko kubwira Kagame ngo byarangiye get out. Wumve nicyo bavuga barabyita containment ni nko gushyira muri container serije gushyira muri container viyonge urimo kwisanzura ngo tugutsindagire muri container ahangaha hanyuma aho ngaho bariho tukujonjorera tugutwara ahandi ariko barabisinyiye ngire ntiyarabisinyiye ngire ntiyari perezida Kagame nubwo yagejeje guhanyaza ngo nawe bajye kureba ntacyo bivuze.
Ali ihita wenda reka mubwira kuko urabona abakuru b'ibihugu mu miryango ine bazahura Angola tariki 27 ni kuwa kabiri cy'umweru gitaha. Ndakubwiza ukuri uko mbitekereza ibintu byo gukomeza baca ku ruhande wenda bazafata icyemezo gikarishye tariki 27 i Rwanda muri Angola nibwo ibihugu imiryango ihuriye mu miryango ine harimo CEAC East Africa CRGLR SADC bazahura bose kuri sekirite ya Congo aho bazarebera hamwe kuri aho uyu munsi batangiriye ejo n'uyu munsi advance party abatekinisiye abaexpert batangiye kuganira kuri iyi nama izaba tariki 27 koordinasiyo zose zirahari kugira ngo zigane kuri iki kibazo. Impamvu uvuga kino kibazo iyi miryango yose igiye kongera guterana ku nshuro ya kane ivuga ku kibazo cya Congo i Rwanda muri Angola Perezida Lorenzo niwe ufite kino kibazo. Uramutse umbwiye ko bazasohora itangazo rimeze nk'andi matangazo basohoraga bikarangira gutya nzasanga wa mugani Congo yaragambaniwe nanjye nshobora kuzajya mu mujyi w'abandi kuko byaba bimaze kuba gaterera nzamba amanama atagira decision zifatwa. Ariko ndakeka ko iyi konfuri igomba kurangirira mu byemezo bizafatwa kuwa kabiri itakima kugira kandi rwose kuwa kabiri 6 aho u Rwanda bagomba kurushyira mu mwanya warwo. Kagame ashobora kutazajyayo byinshi ariko bagomba gufata statement igomba gusohoka ikomeye cyane ku buryo batamuha andi mahirwe yo gukomeza gutoba izi process z'amahoro muri Congo. Nako nagira ngo nongereho uhita unasoza kuko leta tujya kwa ipima cyane dufata ikiganiro.
Yes, Serge urakoze cyane kongeraho ku kantu. Igikuru kiri ngo bamaze gusinya kandi ndizera nanjye ndizera yuko this is the end of it. Kuko nta bundi buryo ariko nk'uko mbivuze M23 igizwe na RDF ntago RDF izajya muri Rumangabo ngo hanyuma baba screeninge batwara handi bagiye kubatwara ko nta Rumangabo bakwirwamo bari bose ko uko bangana afite ubwoba rero yuko none azafatirwa mu cyuho agomba gukora uburyo agomba kubeshya ati nabanga screeninga yabo ntabwo azajya kubeshya abantu bari batarabakongomani babeshye umuntu abakongomani kuko bazajya bakurikiza gakondo iwanyu ni hehe abagenzi abantu babo bari hehe iba ari n'impunzi zazituye bizagenda bite buri muntu aza ahantu we abantu baraziranye ntabwo ushobora kubeshya rero kandi biriya bihugu biriya bice byose bya Congo bigiye bigira abantu bayobora ariko bazi abantu bahatuye naryari nanjye ubungubu ngiye Congo aba aho navukiye na hariyo abantu banzi so niyo challenge ihari but it goes back ku byo twavuze Serije bigaruka ku byo twabwiye abanyarwanda iyi ni intambara udashobora gutsinda nta gihugu gishobora kwemera ariko Congo bayikora ibyo bakoze muri 1997 kubera iki 1997 hari umudikiteta ubungubu ntabwo ari umudikiteta ubungubu hariho leta yatowe kandi iracyari muri manda yayo ya mbere nubwo batagira igisirikare ntabwo isi ishobora kwemerera ngo bagende bajye gufata ubuyobozi bwa Congo sinzi impamvu abantu batarimo kubona is that simple so bamuhaye buri kintu cyose arakinaga the opportunity was there arayinaga ahubwo ajya kwigamba yuko Rwanda Air zitwara abasirikare abandi bagira ngo ni passenger plane naho nizitwara abasirikare bajya gutwara gutera ibitero Congo baramukatira buri kintu cyose babigenza byose now it is time yo kugira ngo bakore iki Serije bakore iki noneho ba standing up biravuga ku cyo navuze cya mbere ibya bindi dutangira intuza ya mbere aho perezida wa South Africa yavuze ati kuguma tuza mu manama ma conference tukagenda ibyo tuvuze bigasigara ahangaha ntabwo ari akamaro bagomba no kubitangira kuri izi conference za Afurika nazo izo summits ziba cyangwa ibikibiba naho ntibabitware ngo babisubize inyuma amini ngo bisigare aho ngaho cyangwa bigume bigira hagomba kubaho ikintu gituma umuntu yubahiriza yubaha niyo institution yitwa muri summit cyangwa ishaka gukemura ikibazo igihe kirageze and I hope this time bazabigira ariko nubwo batanabigira Serije ni ukubayinga time y'ibintu bidashoboka ntabwo u Rwanda rushobora gufata Congo cyangwa kongera gukora Congo nk'ibyo bwarukoze muri 1997 Mobutu yari amaze kuba tayadi leta yari yarabaye tayadi cyane leta ye yari irimo ibice byinshi cyane abaturage batishimye ari abakene leta ye yari abayisapotingaga west bari batakishaka barayirambiwe yararenze expired date yayo so n'umuyaga wari kuza ukayikuraho that's what happened ibi rero biratandukanye kandi icyo gihe Serije abasirikare barwanaga icyo gihe ba FPR ntabwo ari bo ubungubu ntabwo yongera kubona abakomanda bameze nka Dan Gapizi Mubaraka Muganga ntashobora kujya ku rugamba mbere yajyaga kuri front line oba muri uko ntibashobora kujya kuri front line ibiki byose abo nibo barwanaga uzazana buno bwana batrenze kujya kwica abantu ngo barajya ku rugamba hari umuriro nyawo what happened aba n'abana bajyamo gusa baba babashuhije bakambara n'ifumo bakaryoherwa ntabwo ari abana bamenyereye umuriro uzabibona so Serije niyo mpamvu ubona n'abazarendu babananiye abazarendu ubwabo babananiye kubera iki ntabwo ari abarwanyi ni za nkovu bavuga ngo harya inkovu z'imiringa nizo barimo kurata abarwanyi Kagame yarabishe abandi arabirukana abandi arabafunga abantu babibuke
bavuguta umuti
wa Yesu ahubwo niwe bagiye kuvugutira Kagame sibyo tuvuyeho ndimo kubwira ntikaba rero nicyo kirimo kugira kimutwara morali down kuko bazanye bariya abana ni ba maringaringa ni mayonezi urabumva mayonezi I'm sorry, Kubitari, but that's a fact.
Ugiye kuba rero Pasteur Mignone. Ugiye kuba Pasteur Mignone, wa mu Pasteur Mignone wavuze ngo abana babo bazajya ku rugamba ngo babashe kurwana.
Rekansoreze kuri kintu serije. Iyo urwanya udafite cause, ukarwana udafite cause, ntagushobora gutsinda. Ushobora gutinda kubera ko ufite resources nyinshi n'ibiki, ariko ntushobora gutsinda. Ariko umuntu urwana afite cause, nubwo yaba arwana n'isi imeze ite, ntushobora kumutsinda. That's what is happening in Ukraine. Nibyo byabaye muri Afghanistan, nibyo byabaye kuri FPR. Ubwo ndabivuga abantu bamwe barakare, yari ifite cause ko abantu bari bamaze imyaka irenga 60 n'ingahe bitwa Kanyarwanda barabujijwe amahwema. Buriya twebwe turi buraya ahangaha twasanze abirabura baje mbere barabanje baraduhesheje icyubahiro, twishyira tukizana nta discrimination. Ariko twebwe twavukiye hariya muri kariya karere serije, twitwaga Kanyarwanda, twitwaga ibiki, so twari dufite cause nyayo, kandi abandi batubwira ngo haruzuye, kandi twari dushyize hamwe. Ariko ubungubu bariya barimo kurwana ni maunesho, mukwambara uniform, bakambara biriya night gago, bakagira ibiki, ngo bafite special force namuna gani zo kwica abo ukwiriye kuburinda Abanyarwanda. Special force z'u Rwanda zica Abanyarwanda, ntabwo rero zishobora kugira amahirwe serije. Bashaka kwihindura nkaho ari igisirikare nk'icya Israel, nta muisraeli w'icyo muisraeli ubikurikirana ibibazo uzabirebe, and that's why they are strong. Ariko bo special force zabo zirica Abanyarwanda, zirabakurira muri Congo. Tactique yabo niyo kugira katujye kwica Abanyarwanda, tugaragaze mu Congo yabishe, kandi ari kaga wikije Abanyarwanda kugira ngo agaragaze mu Congo nirimo kwica Abanyarwanda. Ingero ni nyinshi cyane, urazizi. So msoza rero Serge, ubanza ntari bwongere kugaruka. Msoza, ndashaka ngo mbashimire cyane ku biganiro maze iminsi mukora. Nagushimira kuba wateguye kino kiganiro chances waduhaye, ariko ntabwo njye nsobora kuza mu kiganiro ntavuze twebwe mu Rwanda n'iki turimo kubwira abantu. Mbere na mbere turimo kubwira abantu ngo nibashyire hamwe tugire kozi imwe. Kozi yacu ni iyi, niyo kugira ngo Abanyarwanda bongere bisubize uburenganzira bwabo. Buri munyarwanda agira uburenganzira bungana n'ubwundi, yagira ubusumba undi. Nicyo ihoro nyarwanda riharanira, habeho amategeko arengera buri munyarwanda wese, wumve ngo uratekanye. Ibyo kugira ngo bibe rero, tugomba gutangira prosesi ya mbere. Niyo mpamvu ihuriro rishyigikiye kiriya gikorwa cya mbere gifite spokesman witwa Professor Dr. Charles Kambanda. Ni prosesi ya mbere twarabigerageje muri RBB biranga, ariko ubu ngubu ari prosesi tuyihe chance ishyigikirwe, hanyuma dushobore kugaragaza ibigomba gukorwa. Dufitiye gahunda, bisabwa yuko habaho izo mpinduka. Ihuriro nyarwanda rifitiye gahunda, ibigomba kuba byose guhindura amategeko, kiriya gisirikare kigahindurwa na doctrine y'igisirikare ubwayo igahindurwa, nibe igisirikare kijya guhohotera abantu, ubwo kiba igisirikare kirinda ubusugire bw'igihugu n'abantu. No the other way around, kuba igisirikare aricyo cyica Abanyarwanda, kica n'ibiki, kikica n'abasirikare bagenzi babo. Kuri wabona igisirikare kica umusirikare mugenzi wabo, ni RDF mbona gusa. Ariko noneho dusubize ububanyi buboneye hamwe n'abaturanyi. Kongiriya nakubwiye za trillion 24 navuze zihari, zitubere umutungo wacu natwe nk'abaturanyi bari close kuri byo, ducuruzanye nabo. Ntabwo wacuruzanye nabo urimo gushaka ngo ubasahure, urimo gushaka ngo ubakore ibiki. So ya ntego yacu ya gatanu y'ububanyi buboneye n'amahanga mugomba gutangira ku baturanyi. Kongo bakatubona nk'uko Perezida Tshisekedi yabivuze, bakatubona nk'abavandimwe, nk'abaturanyi beza, tugacuruzanya nabo, hanyuma tugatapinga muri izo triliyoni zabo z'umwimerere bafite 24, dukoresheje human resource y'abanyarwanda bazi gucuruza bazi gukora barode gukora izo nganda za vana resources zikazana bugufangaho akabaruzubera process tugatwara ibintu biri already processed hanze mu mahanga kugikora dushobora gukora battery wanyuma nazo zizohereza kugira dushobora gukora mbese electrica ibi byose birashoboka ariko kugira ngo bishoboke nuko hagomba kubaho ubuyobozi bwiza hari kubaha amategeko bivamo iki bivamo investors kuza azi ngo naza ntabwo ari bwamburwe ntabwo Kagame ari mwambure nk'uko mwabonye bambuye uriya muntu wari wazanye finali ya zahabu ntabwo uri mwambure nk'uko bambuye Rujigiro bakamwambura Moruye ntabwo uri mwambure nk'uko bishe Rwigara bakamwambura ubucuruzi bwe bwose nta invest ishobora kuza nk'uko bishe Miko so Serije ibi bintu byose iyo tuvuga bino bintu hari ibintu byinshi bishamikiyeho n'iterambere rikaba iterambere noneho buri munyarwanda yibonamo atari iterambere umuntu umwe aza akavuga ati ngiki cyerekezo cya Kigali aba bandi abo mu Kangondo reka mbambure abahemba mbambure abantu tugomba guharanira uko tugomba gukora uko dushoboye abantu bambuye ubutaka bwabo bakabasubiza ibintu byo kubwira abantu umuntu batera ikintu kimwe tugomba gukora uko dushoboye umunyarwanda akisanzura mu murima w'agatera ikintu uko acyumva mbere akabanza agahaza urugo rwe agasagurira amasoko atari zaberangura urakora urahingira amasoko wowe ubwawe ushonje n'ibintu biri it is that simple kandi turizeza abanyarwanda mu nk'urunyarwanda this is what we strive for biri already documented biri edited biri ni gahunda nyayifashe so ntibagire ngo turaza tukavuga gusa ngo dusigaho ngaho no kandi izi tables aha hantu bavugira ibintu by'ingenzi ko tuzajya kubivuga ko dufite na experience yabyo ariko zaba tubivuga from a point yo kuba dushaka inyungu rusange z'abanyarwanda z'akarere Afurika n'isi yose atari ugushaka inyungu zawe ku giti cyabo niyo njya mvuga ngo outward looking not inward looking inward ni ukwikunda ariko outward looking ni ukubanza ukareba community irimo ya bugufi wawe ukareba iyo hanze ukareba hanze mbese waguka kuzageza ureba igihugu ntabwo ushobora kujya muri conference ya climate change abaturage bawe nta climate yabo ari mbi ndavuga climate y'imibereho so Serge mvuze byinshi cyane ariko mwakoze cyane abanyarwanda bakagira ngo tuza kuvuga gusa cyangwa ururiho gusa kubera kubaho gusa turiho kuko dufite gahunda nyayo we have an alternative the choice iri ku banyarwanda gushyigikira iyo alternative mu buryo ubwo aribwo bwose kujoininga RNC abari mu Rwanda bagifite ubwo badashobora kujoininga bazi uburyo bagomba kubikora bagume bari buteke nk'abari yuko nk'abayobozi bacu bari mu Rwanda uko bameze gatanga ibitekerezo ugatanga inkunga y'umusanzu ugatanga umwanya ugatanga debate nk'izi ngizi ukaza ugatanga ibiganiro izo ni inkunga zose kuko dukeneye guhindura mindset y'abanyarwanda bakivanamo kuba imbata z'amateka bakivanamo no kumva ngo umuntu umwe niwe kamara iyi excitement nk'abariya bana nize mayonnaise they would make bagakoza abasirikare beza cyane ariko niyo gushobora kuba umusirikare urimo gukoreshwa n'umwicanyi akwigisha kwica wica uwo akabaye urinda so Serge the choice is there niy'abanyarwanda and our role ni ukuza tukayibigisha ariko ntitwibigishe gusa tukabereka yuko na bino bintu bishoboka urakoze cyane Serge na Epimaki yakoze na Steve yakoze n'abadukurikiye bose bakoze ndabashimira n'abazumva kino kiganiro no kubashimira urakoze cyane Serge
Ali nizere ko mu nyumva hari hashize nk'umunota nakumva neza ndakubona ariko nari maze umunota ntakumva neza twakomunika buryo dusezera kuko reka ndebe uburyo nabikoramo kuko ntabwo nakumva isusoza
pole cyane
ndebe uburyo iki kibazo nagikemura
ariko twebwe twamwumvaga yumvikanaga bwana Serge
okay ndizera ko turumvikana muri ubu buryo ariko ntabwo nakumva gusoza reka rero dusoze ikiganiro cyacu Epi make nagira ngo ufate nawe umunota usezera kuba turi kumwe mbere ko dutandukana.
Ndasoza mbashimira kuba mwateguye iki kiganiro bwana Serge ngashimira cyane Arab Delikarimu n'uburyo ashoje iki kiganiro biragaragara impamvu ari umwe mu bayobozi bakuru b'ihuriro uburyo asobanura ibyo tugamije nibyo duhishe abanyarwanda arabisobanuye neza ntabwo nakwirwa kwisubiraho ariko akantu gatoya nanjye nabwira aba bana b'abanyarwanda b'abasirikare bari mu gupfira muri Congo ntabwo ushobora kurwana urugamba umuntu kuvuga ko ushaka kubuza umuntu guhumeka kandi we ari mu kurwana nawe akubwira ko ari mu kurwanira guhumeka n'uburenganzira bwe bwite rwose ntabwo naba ndwanira uburenganzira bwanjye wowe uri mu kubumbuza gusa ngo nicyo urwanira can you imagine tuti nahume ingabo z'igihugu zose zikaba ziharanira kubuza abaturage ba uburenganzira kubera ko nta kindi ziriya ngabo z'u Rwanda zikora ni ukubuza abaturage uburenganzira kujya kuba babuza muri Mozambique kujya kuba babuza muri Congo kujya kuba babuza aho bari hose n'imbere mu gihugu kubabuza kubaho uko bagomba kubaho urwo rugamba ntabwo bazarutsinda ntibishoboka ntacyo barimo kurwanira la cause ntayihari igihe cyose rero bazi ko ntacyo barimo kurwanira bamenye ko urwo rugamba bazarugwaho bapfa ubusa ariko abarimo kurwanira ukuri nibo bazatsinda rwose ibyiza rero bareka umunyakinyoma bareka umunyagitugu bagafatanya n'abaturage bagenzi babo kubera ko abo bana badukomokamo bakadufasha tugaharanira uburenganzira ingabo zikajya ku ruhande rw'abaturage kugira ngo bahirike ingoma y'igitugu abantu babone amahoro igihugu ntabwo gishobora kuba developpe nta mahoro gifite ntabwo bishoboka kubaho bangira ngo rwose iyo mesaje abasirikari abiyita abasirikari b'u Rwanda kandi ubundi urebye ibyo bakora baba bakora nk'abasirikari ba Kagame bumve ko igihe kigeze bakava muri ayo manyanga bakava mu gukora ibintu bibi kubera ko tohuta bazagaragara nk'ibigwari batigeze baba ku ruhande rwiza rw'amateka kandi uko bagenze uko ariko kose ro peuple izatsinda abaturage bazatsinda numva aricyo navuga bwana Serge wakoze ariko nanjye nkarangiza nanone mvuga ko initiative ya Kampala ni ikintu cyiza n'ubundi n'ubushize twabivuzeho kubera ko arabisobanura neza avuga ati ni gute twajya kwaka urubuga rwa politiki rwo kugira ngo dukinemo politiki tukajya kurwaka Kagame twebwe ubwacu ntabwo twakereye nk'abantu bari hanze ntabwo dushobora kuganira nk'abantu bafite objectif imwe yo kujya kuvano iriya ngoma y'igitugu kujya gushaka guharanira uburenganzira bw'abaturage ntabwo tuganira turi hanze nta giti dufite tuganiriramo ngo twicare mu gacaca ducagagura amagambo none turajya kubibaza Kagame we uduhozaho inkota uduhozaho icumu twabimubaza gute tutari twahura nkaba nifuza ko abanyarwanda bashyira mu kuri bumva koko banyotewe n'amahoro bari bakwiye gushyigikira iki gitekerezo cya Kambanda icyo cyifuzo cye kandi hari benshi bagihuje nkaba numva rwose ko uko mugabo aguye siko ngo ameneka niba harabaye initiative ya mbere ikanga iya kabiri igomba gukunda n'itakuna n'iya gatatu izakunda tugomba gushyira hamwe kugira ngo tubone uko tuvanaho buriya butegetsi bubi butigeze bubaho mu mateka y'ibihugu urakoze bwana Serge
urakoze cyane Epimaki ntamushobora urakoze cyane Ali Abdulkarimu mwese rero twabanye kuri mugoroba nadushoreje bati Serge ku cyumweru dufite ikiganiro yes ikiganiro kirahari abantu bakomeje kunyarukira bamwe bati arete tugatangira kare okay ntabwo ari ngombwa gutangira kare ubwo nuko tutazagera aya masaha atanu twakoze ku cyumweru ntabwo ikiganiro kizarenga amasaha abiri n'igice ubwo ni ukuzarimita nyine tuzashyiraho housekeeping orders abantu bagomba kubahiriza ntabwo ikiganiro kizajya kujya amasaha atanu kuko abantu barananiwe bati cyari cyiza ariko cyabaye kirekire iyo mukoremo ibiganiro bibiri n'ibindi byose ubwo rero ndaza guskejuringa muzabona niba ari saa munani cyangwa saa cyenda mwareba kuri YouTube yaradutahuka ku cyumweru isaha hagati ya saa munani na saa cyenda nzaza guskejuringa ku buryo muzayibona hari ikindi kiganiro ejo hano kuri yaradutahuka ubwo nabwo mwazaza mukagitega amatwi abandi banyandikiraga bati Serge turimo turakurikira amakuru y'isi ese mu Burusiya barimo kuba kudeta ntabwo mbizi ndabibona ko hari mirwano hari akavuyo hagati ya Wagner n'ingabo z'Uburusiya barashinja ingabo za Wagner ko zabazaje gukora kudeta ubu rero bakurikira ku mateleviziyo mpuzamahanga najya kureba hari akavuyo mu Burusiya nyine bimaze nk'amasaha agera kuri atatu dutangira ikiganiro byahise bitangira rero abantu bakomeje kunyandikira bati ibi byo murabitekerezaho iki ntabwo tubizi kawirihi mu Burusiya nyine kuri mugoroba niba ari kudeta Wagner yaje gukorera Putine nta wamenye ko biteye ariko bakaba bashinjanye nyine gusabotana biravugwa yuko rero ngo Wagner yabarashe no ku birindiro by'Abarusiya Abarusiya nabo bakabishinja ibindi ariko bati uyu mutwe wa Wagner ngo waba ufite gahunda kuza gukora kudeta mu Burusiya murabikurikira ku mateleviziyo mu nyamakuru turaza kumenya uko byagenze ariko imikwabu na kuvrefe ngo biruzuye mu Burusiya ndabona za CNN n'andi mateleviziyo arimo kubigarukaho buri munota icyinshi nyuma rero ntabwo nziba ari kudeta kuko arimo kunugwanugwa niba yabaye ntabwo tuzi niba yagize resiti habaye nanone kwenteropa televiziyo y'Abarusiya burya na televiziyo yamaze kuba interompi bakayikuraho sinzi icyabiteye ubwo niba abarimo gukora ku wenda baba babigezeho simbizi ariko birimo birandikwa ko biranugwanugwa ko ari cyinshi nyuma hagati ya y'uyu mutwe nyine wa Wagner mu Burusiya w'abamilisoneri n'ingabo za Putine mu Burusiya naha rero dushoreje sinwa mutezo twa radio itahuka mwese mwese turabakunda ngiye kubyumwa ariko tuzakomeza ku cyumweru hagati ya saa munani na saa cyenda ariko bagenzi bagiye dukorana kuri radio itahuka hari ikiganiro gihari ejo mwazatega amatwi Abdul Karim wakoze epimake wakoze mwese mwese twabanye muri chat room turabakunda yasaje ndayizeye never give up naho ubutaha
Hello.